tiyeni tikhalebeji mire mphindi yokha pamene ife tikuyeramitsa mitu yathu. Atata akumwamba, tili woyamikira usiku uno chifukwa cha mwayi umene ife tili nawo, kubweranso ku nyumba yopemphereramo kumene ife tadzipereka tokha ndi mavuto athu kwa inu. Kuti inu munalonjeza kuti mudzakumana ndi ife pano pansi pa magazi okhetsedwa, malo okhawo woperekedwa omwe Mulungu anayamba wakhalapo nawo kuti wochimwa kapena aliyense akhoze kukomana ndi Mulungu anali pansi pa magazi okhetsedwa. Kotero ife tikubwera mu dzina la Ambuye Yesu tikudziwa kuti inu munalonjeza ngati tidzapempha chilichonse mu dzina limenelo izo ziyenera kuperekedwa. Ife tikukukhulupirirani inu Atate, tithandizeni kusakhulupirira kwathu. Ife tikupemphera kuti kusonkhana kwathu pamodzi usiku uno kukhale kwa ulemerero wa Mulungu, kuti Mulungu akhoze kulemekezedwa ndipo dzina lake lizindikiridwe pakati pa anthu. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu, Mwana wa Mulungu. Amen. Mukhoza kukhala. Ndikutenga uwu ngati mwayi kudzakhala pano kachiwiri usiku uno ndi kuona gulu labwino ili la anthu lasonkhana pano. Ine ndikukhulupirira iwo ananena kuti chinali chionetsero cha zinthu. Ine ndakhalapo ndi misonkhano pafupi kwambiri, mitundu yonse ya malo kuzungulira dziko. Ine ndikukumbukira uko ku California, ine ndinali ndi misonkhano iwiri kapena itatu uko ku Cow Palace. Iwo amawatcha iwo. Ndikuyambira masayizi osiyanasiyana kachipinda kakang'ono kokhala anthu 5 kapena 6 mpaka chabwino kusonkhana kwakukulu kumene ife tinayamba takhalapo nako pa nthawi imodzi kunali Bombay 500,000 pakusonkhana kumodzi. Koma Bombay chinthu chachikulu Ambuye wathu anapulumutsa kwa anthu ochuluka. Ngati ife tikanangokhoza kutenga mipingo kuti ikhale ndi mgwirizano, iwo akanakhoza kutenga achihindu awo ndi ena otero. Ndipo awo anali kwenikweni chimene ife timachitcha osakhulupirira. Chilichonse chimene sitimakhulupirira mwa Ambuye Yesu Khristu, ife timachitcha icho osakhulupirira. Ndipo uko kunali kwenikweni masauzande amene anamulandira Khristu, koma iwe ukanakhoza sukanakhoza basi kufikira kwa iwo. Ndiye ku Durban, South Africa, ife tinalembetsa kumeneko anthu 30,000 pakuyitanira kugwa kumodzi madzulo ena, kumene tsiku lotsatira a Mayor Sydney Smith aku Durban ndi pafupifupi 7 kapena 8 amavani akulu achi British amenewo anangodzadzitsidwa ndi ndodo zakale ndi zinthu zomwe anthu amayendera kwa ma 100 amairosi. Pena iwo anawabweretsa iwo kwa masabata kubwera kudutsa munkhalango pa zonyamulira. Iwo anali ataunjikidwa onse odzaza ndi zimenezo. Ameya anandiyimbira ine anati, upite pa zenera lako lomwe likuyang'anizana ndi nyanja ya India kunja uko ku hotelo. Anati, ndipo iwe ukaona china chake chimene sunachionepo nkale lonse. Ndipo apa panali mavana akuluakulu atadzadzitsamo zomwe ife tingazitche ndodo ndi zonyamulira ndi zina zotero, kuti akawanyamulire okondedwa awo kuwachotsa ku nkhalango. Ndipo anthu amene anakwera mmenemo dzulo lake anali akuyenda kuseri kwa vaniyo akuyimba kungokhulupirira mochinenero chawo. Zimenezo ndithudi zinali zochitika zokondoweza kuziona zimenezo. Ndipo mmenemo munali madokotala ambiri iwo anafufuza zimenezo kuti akhale wotsimikiza kuti wakulondola. Ife sitimafuna kufalitsa chilichonse kapena kusindikiza chilichonse kupatula ngati chitatsimikiziridwa kukhala choona. Ziyenera kutsimikiziridwa. Ndangolandira kumene kalata kuchokera a kanthawi kapitako. Iyo inangobwera kwa ine. Ndi dokotala wapadera wodziwika mu Indiana. Iye ndi wachikatolika chikhulupiriro chake. Ndipo mwana wake ndi wansembe mu St. Marinard Monastery ku Jasper, Indiana. Uyu anali Dr. C. Ackerman. Ndipo ine ndinapezeka kuti ndinakomana naye iye pa ulendo kasaka kamodzi. Ndipo iye anakhala kusaka kwa zaka 11 kufuna mbawala. Iye amalephera kuti apeze imodzi. Ndipo siku imenewo ife tinakhala mpaka pafupifupi tukoloko tikuyankhula za Ambuye. Ine ndinamva dokotala uyu anali kumtunda uko kumsasa. Chotero pamene ine ndinafika kumeneko, ine ndinali kuyembekezera kuona munthu wa mwano komanso osayanjanitsika. Koma ine ndinakomana ndi munthu wa mtundu wabwino kwambiri wokoma. Iye anayenda akukwera anati, kodi ndinu Mbale Branham? Ndipo ine ndinati, inde bwana. ndineyo. Ndipo iye anandigwira chanza. Iye anati, ndine Dr. Ackerman. Ine ndinati, chabwino ndithudi ndine wokondwa kukudziwani inu. Ife tinayamba kuyankhula za Mulungu ndi za momwe kuti ngati iye anayamba wakhalapo Mulungu yayenera kukhalabe Mulungu kapena iye sanakhale konse Mulungu. Mukuona, Mulungu ambiri akale si wabwino lero. Ngati iye si ali yemweyo kwa anthu lero. Monga iye anali nthawi imeneyo. Kotero pafupifupi firigoloko ife oa. Namulondola natidzutsa ife. Ndipo anali, ine ndinali kulondolera nanenso. Kotero ife timati titenge ulendo kuwatengera amuna athu kumalo osiyanasiyana kumene ife tikanawalondolera. Panjira yopita, Dr. Ackerman anaperekedwa kwa ine. Ndipo ali panjira kumeneko iye anayima pang'ono kusanache. Anadzayika dzanja lake pa phewa langa anati, Mbali Branham, ine ndinati, inde bwana dokotala. Iye anati, ndine wokhutitsidwa kwa thunthu za Yesu Kristu. Iye anati, ine ndili ndi mnyamata, inu mukudziwa, ndi wansembe kuno ku monastery. Ndipo ine ndinati, inde bwana. Iye anati, ndine mkatolika mwachikhulupiriro, ine ndikuganiza ndiwo mpingowo. Iye anati, chabwino, ine ndikukhulupirira ngati iye anayamba wakhalapo Mulungu. Iye ndi Mulungu wa anthu onse. Ine ndinati ndiko kulondola ndende iye analenga anthu onse ndipo mamagaza amodzi iye anapanga mafuko onse. Ndipo iye anati inde bwana ine ndikukhulupirira zimenezo. Anati ine ndawerengapo mabuku anu. Iye anati ine ndikukulirani izi. Ine ndikukhulupirira ngati mutamupempha Mulungu kuti andipatse ine mbawala lero ine ndipeza iyo. Anati zaka 11 ine ndakhala ndikusaka izo. Ndakhala ndikugwidwa mkunto wachipale. Ine ndinati ine ndiwapempha Mbuye kuti akupatse ninu imodzi dokotala. Ndizo zonse zomwe ine ndingathe kuchita. Ndipo pamene ine ndinamufunsa iye ndinamupempherera iye. Ine ndinati dokotala ndende naini kolokoma wauno. Ambuye akukupatsani inu mbawala ya mphongo yokhala ndi nsonga 5. Ndipo iye anati ine ndikukhulupirira zimenezo. Ndizo zonse zimene yayenera kuchita. Ngati inu mukukhulupirira izo. Chotero nzanga ndi ine tinakwera pamwamba pa phiri ndi kumayang'ana wotchiyo. Nthawi yenene koloko mfuti inawombera. Iye anali ndi chimbalangondo cha nsonga 5. Ife tinapita ndi kukamuthandizira iye kuchirowetsa icho mkati. Iye amabweretsa odwala ake kuti apempheredwe. Ine ndangolandira kumene chapadera pakali pano kuti iye ali ndi vuto la khansa. Mkazi akufa ndi khansa. Iye akufuna kuti azulukira kuno. Koma ine ndikupita kwathu likadutsa mawa likadutsa tsiku lankucha. Kotero ine ndinamuza iye ingodikirani mpaka ife tikafike kumeneko. Ife tikamupempherera mkaziyo pamene ife tikafike kumeneko. Chotero onani ambiri ngati nkhaniyo ingakhoze kuperekedwa kwa munthu mwanzeru. Machiritso auzimu apangidwa kumayankhulidwa mochuluka kwambiri ndi kutengeka kochuluka kolumikizidwa mwizo. Monga momwe zimakhalira muchina chilichonse, mtundu uliwonse wachipembedzo kapena chilichonse, inu mumapeza otengeka. Ngakhale mwachi Muhammad inu mumapeza kuti zilipo ndi Ahindu. Inu mumamupeza wina wake pamenepo wachinyengo okalamba akuchitira zisudzo alendo ena. Akugona pa misomali ndi izina zotero galasi. Kumakumbuyo mkatimo muli munthu amene amakhulupirira kwenikweni mu zimenezo. Iye amachita zimenezo mwansembe. Ndipo timazipeza zimenezo mu chilichonse ife timapeza kutengeka. Ngakhale wotengeka wakudya amadya zochuluka kwambiri kapena chilichonse. Koma ngati nkhaniyo iperekedwa kwenikweni mulemba ndiye palibe chomwe chingakhoze. Ine ndimapeza madokotala okhulupirira ochulukirapo kuposa momwe ndimapezera atumiki okhulupirira. Ine ndimaterodi ochuluka amakhulupirira. Ine ndafunsidwapo kwa amayos ngati inu nonse mukuzidziwa zimenezo. Izo zakhala zili pa pepala lonse ndi chilichonse ndi zipatala zabwino za madokotala konsekonse palibe kalikonse iwo amakhulupirira izo. Ine ndakhalapo nawo madokotala obwera kudzandiuza ine. Monga pakuyankhulana kumeneko, anati, ife sitimadzinenera kuti ndife ochiritsa, ife timadzinenera kuti timathandizira chilengedwe. Alipo nchiritsi modzi yekha ndiye Mulungu. Ndiyangati anawerengapo Reader's Digest ya Tony Morton wang'ono uja amene wanasaina kwa izo wachiritsidwa ndi chozizwitsa cha Tony Morton, Reader's Digest. Kotero izo Izo zinandipangisa ine kukhala pa zoyankhulana pa izo. Mnyamata wang'ono uja analepheredwa ndi Amaios Hopkins ndi onse a iwo. Ndipo Ambuye Yesu anamuchiritsa iye. Anamupanga iye kukhala bwino. Ndi Florence Nightingale, maremu mdzukulu utupi wa Florence Nightingale, London, England. Iye anatengedwa pa ndege kuchokera ku Durban, South Africa. Ndipo chinthucho chanenedwa molakwitsa chimodzimodzi monga nthawi zambiri mu. Ndipo Chikhristu chimanenedwa molakwitsa kwa anthu. Chikhristu chakhala chikuperekedwa kwa anthu ngati chilengezo chaka chikhulupiriro. Chikhristu ndi munthu wa moyo. Yesu Khristu, Mulungu woukitsidwa. Yemwe ali wa moyo ndipo ali pakati pathu tsopano. Chikhristu ndi munthu osati kachikhulupiriro, kumudziwa iye ndi moyo, osati kuwadziwa nkomwe mawu ake. Kumenewo si moyo, kumudziwa iye ndipo iye ndi mawu. Munthu ananena kwa ine osati kale kwambiri, iye anati, ine ndinali kungokambirana za zomwe ife timaganiza za lemba lina la mu Baibulo. Munthu uyu anali wophunzira kwambiri, iye anati, chabwino inu basi simumalidziwa Baibulo lanu. Ine ndinati, ine ndimamudziwa mlembiyo bwino lomwe, kotero ndicho chinthu chofunikiracho. Ngati ine ndikumudziwa iye, iye adzasamalira zina zonsezo. Kumudziwa iye ndi moyo. Ndipo tsopano mawa mchipinda chino uko, wofalitsa utenga wanga Dr. Lee Vell ali pano. Ngati muli mafunso malingaliro mwanu, dzabwereni. Iye adzawayankha iwo, adzachita chilichonse chimene iye angathe kuti adzakuthandizeni inu. Dr. Vell ali pano. Ine ndikukhulupirira iye ali pena pake kumbuyo mchipinda chitsopano, wophunzira wabwino kwambiri, komanso munthu wophunzitsidwa bwino pa ntchitoyo. Kotero ngati aliyense ali ndi funso kapena chilichonse, ndipo m'malo moyesera kuti mufunse izo pano mu msonkhano wa chigulu monga uwu, bwanji zamuoneni Dr. Vell. Iye adzakhala wokondwa kuyankhula nanu chilichonse chimene inu mungafune kuti muyankhule naye iye. Ndiyeno iye adzakhala ndi msonkhano kuno mawa, ndipo ife tidzakhala wokondwa kukumana ndi anthu pano. Ndipo ndiye la Mulungu mawa kudzakhala Sunday School kudutsa mu mzindawo. Ife sitili ayi, sitikuyesetsa kuti tidzatengela Mulungu la Mulungu mawa kapena la Mulungu madzulo mu holo yoyankhuliramo kuno, chifukwa ndizo izo sizolondola. Inu mukuona mipingo yanu, ntchito yanu ili kuwano mpingo wanu. Ndipo pamene mpingo kukhala ndi misonkhano, amenewo ayenera azikhala malo anu. Ndipo sitikufuna kuti aliyense azichokako pamene inu muli ndi malo anu a ntchito woti mukhaleko. Ndipo mpingo wanu uli ndi chitsitsimutso, ndipo zikapezeka kuti talowa mu mzindawo kumene inu mukuchitirako chitsitsimutso, ife sitimatanthauza kuti tichite zimenezo. Ayi nkomwe, ife tili kuno mu chiyanjano cha Chikhristu chololerana kwa bwino wa anthu onse, mipingo yonse. Ife sitili, ine sindine wa bunge lililonse, nkomwe, ine sindine wa bunge lililonse, ine basi Mkhristu. Ndipo ine chikoka chimene ine ndili nacho, ine ndimangoyesetsa kuti ndichigwiritse ntchito polemekeza Khristu, ndikubweretsa ochimwa kukulapa. Ndipo ndizo zonse zomwe ine ndimazidziwa kuchita kwake. Ndikuyembekezera pa tsiku limenelo, ndipo ndikudalira kuti iye adzati, zimenezo unachita bwino. Ndipo ndiwo mawu amene ine ndikufuna ndidzawambe kumumva iye akunena. Nthawi zambiri ndakhala ndikudabwa, ine ndimakonda kumumva iye pamene iye anayima ndikutambasula manja ake tsiku limenelo ndikuti, bwerani kwa ine nonse inu olema ndi othodwa. Tsopano izo zinali zakale, koma wachita bwino mtumiki wanga wabwino ndi wokhulupirika. Izo zidzakhala za mtsogolo. Ndipo ine ndikukhala moyo kuti ndidzamve zimenezo zikunenedwa. Ndipo tsopano ndiye la Mulungu madzulo, ife tidzapempherera odwala. Nthawi zina anthu amanena za zimenezo ngati misonkhano ya machiritso. Tsopano si msonkhano ya machiritso, ndi pemphero la odwala. Mukuona ife timapempherera odwala, ndipo kawirikawiri ndi pamene zinthuzo zimachitika, ndi pamene ife tikupempherera odwala. Ine ndikufuna mtumiki aliyense kudutsa mdzikoli kuzungulira konsekonse amene amakhulupirira kuti abwere, mukhale wotsimikiza kuti mudzabwerera Mulungu madzulo. Mudzayimenafe pamene ife tidzakhale tikupempherera odwala. Mosalabadira chimene chipembedzo chanu chili kapena chilichonse chimene icho chili, ife sitimasamala za zimenezo. Ndithudi, iwe umakhala ndikumverera ndi anthu ako, ndi anthu amene ali anthu a Mulungu. ndi anthu amene akufuna kuti achiritsidwe. Kumbukirani, pamene inu mwadwala, ntchito yanu yoyamba ndi kukaonana ndi dokotala ndi kuona chimene iye ati anene. Ndiyeno ngati iye afufuza vuto la china chake chimene iye sangakhoze sayansi sinakwanitse kululira kwa iye. Chithandizo chilichonse kwa inu, ndiye inu muli nawo ufulu wobwera kwa Mulungu. Iye ndiye msing'anga wamkulu. Ndiyeno, ndikudzapemphera, ndikudzakhala ndi pemphero likupemphereredwa pa inu. Iwo amachita zimenezo, amayenera kuchita zimenezo mu mpingo uliwonse wa Chikhristu. Mwina mwake, iwo amatero pano, ine sindikudziwa, koma malo ambiri, Akhristu amapempherera odwala awo. A Presbyteria ndi ochuluka iwo akumakhala ndi misonkhano yayikulu ya madyeritso kumpoto konseko ndi madera osiyanasiyana a dziko akupempherera odwala ndipo akumakhala ndi zotsatira zazikulu. A Presbyteria, a Chilutera, a Methodist, ambiri a iwo. Chitsitsimutso chawo chachikulu chinayamba ndi misonkhano ya madyeritso ndipo kotero iwo anachoka kwa izo ndithudi. Gulu la tsopanolo limabweramo iwo, gulu la amuna limasonkhana pamodzi ndi kuwagawa iwo momwe iwo akufunira kuchitira. Ndiyeno pamenepo amachokapo kwa iwo inu mukuona kubwerera kumene kukachikhulupiriro kameneko monga afarisi ndi asaduki a nthawi ya Ambuye Yesu. Koma tsopano mtumiki aliyense akuyitanidwa la Mulungu madzulo kuti adzabwere ndi kudzakhala ndi ine ndi kudzandithandizira ine pamene ndizidzapempherera odwala. Mudzatuluke nawo odwala anu ndi osautsika. Tsopano ife tikuyesetsa tsopano kuti tiwalole anthu kuti tipeze ochimwa amene samawadziwa Ambuye wathu, amene samazindikira kuti iye sali wakufa, iye ali moyo. Iye sali wakufa, iye ndi wamoyo kwa nthawi zonse. Ndipo iye anati, chifukwa ine ndili moyo inunso mudzakhala moyo. Ndi lonjezo bwanji, ndi chitonthozo bwanji pamene ife tikuona nthawi ikuyandikira. Akhristu onse eni amakhulupirira kuti kudza kwachiwiri kwa Khristu kuli pafupi. Modalikira bwanji ife sili kudziwa. Kodi mwamuona Alaska akukhala ndi zivomezi zina zingapo lero? Chimodzi cha izo champhamvu monga chinachitira choyamba chija. Kokha sichinagwereze ilo pansi. Inu mukudziwa, Yesu anati zinthu za mtundu umenewo zikanadzachitika basi kudza kwake kusanachitike. Ndipo kumbukirani zinthu izi zimene inu mukuziona zikuchitika apa, mawu ananeneratu kuti izo zikanadzakhala kuno, mofanana basi monga iye ananeneratu za chivomezi. Chotero pamodzi, bwanji ife osangoyika mitima yathu pamodzi ndi kuyiruka iyo mu mawu a Mulungu ndi kumakhulupirira ndi mitima yathu yonse chabwino. Tsopano usiku wa thawu ife tinali ine ndinatenga mutu wa Abrahamu pamene iye anatcha dzina la Ambuye amene anaonekera kwa iye ku mtunda uko pa nsembe ya mwana wake kumene iye anali kupita. Dzinalo linatchedwa Yehova Ire, ndiko kuti Ambuye adzadzipatsa yekha nsembe. Tsopano siku uno ine ndili ndi malemba ngapo ndi zolemba kapena ziwiri ndazilemba apa zomwe ine ndikufuna kuti ndizisire ino. Tsopano basi ife tisanatero tiyeni tipemphere kwa mphindi chabe kachiwiri. Atate ife tikupemphera kuti inu muwatenge mawu anu. Mawu anu ndi choonadi. Ndipo Baibulo linati Yesu akuyankhula anati mawu ndi mbewu imene ofesa anafesa. Tsopano ife tikuzindikira kuti ngati mbewu ili mbewu yabwino iyo imamera, ndipo ngati mbewu imeneyo yachitidwa dongosolo lake mu chifuniro cha Mulungu ndiye iyo imasiya mbewu ikumera. Ndipo pamene Yesu anali pa dziko lapansi yanali mpesa umenewo. Ndipo mbewu imene iye anafesa anali mawu ake. Ndipo ife tikudziwa kuti iyo imamera ndi moyo wake omwe. Ndipo ife tikudziwa kuti mbewu pamene iyo igwera mu nthaka yoyenera osati pa miyala yopanda muzu kapena mminga ndi nthula zimene zingaitsamwitse iyo posakhalitsa. Koma muchikhulupiriro chabwino chomera chachonde mbewu iliyonse idzabala mwa mtundu wake. Ndipo ife tikudziwa kuti mbewu iliyonse kapena lonjezo la Mulungu lidzabala mwa mtundu wake. Chimene iyo inalonjeza ngati iyo igundali nthaka yoyenera, nthaka imene yakonzedwa yokonzekera, zonse miyala yaponyedwa kutali ndipo mizu ndi kuyipidwa ndi kudzikonda ndi kusayanjanitsika ndi nsanje zonse zidakumbidwapo. Muzwa wibidwa, umene umapuga, umene nthawi zina, umaononga kwambiri, chinthu chimene Mulungu akuyesera kuti achichite. Ife tikupemphera Mulungu kuti izo zisakhale pakati pathu, koma kuti mawu abwino apeze malo abwino mwawa. Pamene ife tikutsatira mbadwa yaikulu ya Abrahamu muphunziro usiku uno, mulole ife tipeze malo athu podziwa kuti ife ndife ana a Abrahamu mwachikhulupiriro mwa Khristu. Ndipo ndiye tengani ulemerero kwa dzina lanu lomwe ndi ulemu, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Ife tikhala ngati tikubwereza pang'ono pokha usiku uno pa phunziro la zomwe ife timayankhula usiku wa thawu. Izo zinali kuti ife tinamupeza Abrahamu kuyambira mu Genesisi mutu wa 12. Kwenikweni dzina lake linayankhulidwa mu mutu wa 11 pamene atate wake anatsika kuchokera ku Babulo, ndipo iwo anadzakhala mu Uri, ndipo ili dziko la Akadiya. Ndiyeno ife tinapeza kuti aponso kuti Mulungu anamuyitana Abrahamu munthu wa mbabasi dzina lake Abram. Iye anali asanakhale Abrahamu apabe, ndipo Sara, Sarai, Sara sanali Sara apabe. Kotero ife tikupeza kuti Sarai ndi Sara anali awiri, anali mayina awiri osiyana, ndipo Abram ndi Abrahamu anali mayina awiri osiyana. Tsopano ife tikupeza kuti mwizi ife tinamubweretsa iye usiku wa thawu mpaka chitsimikiziro kuti Mulungu anatsimikizira kwa iye pangano, momwe iye akanadzatsimikizira kwa Abrahamu kuti iye asunga lonjezo lake. Izi zikupezeka mu mutu wa 15 uwu wa Genesis. Ndi momwe ndipo Abrahamu anayitanidwa chakumadzulo kuti abwere naye aphe mwana wa ng'ombe wa mphongo kapena mwana wa ng'ombe wa mkazi ndi mbuzi yayikazi ndi nkhosa ya mphongo. Ndipo ife tinalowa mu zimenezo usiku wa thawu momwe zazikazi ziwiri ndi chachimuna, ndiyeno nkhunda ziwiri kapena njiwa ndi nkhunda zomwe zili banja limodzi. Ndipo tinapeza choyimira cha izo kuti izo nthawi zonse zinkayimira machiritso, chimene icho sichinasinthe konse. Machiritso nthawi zonse akhala ali mwachikhulupiriro, koma chitetezero ndithudi chinagawanika kuchoka ku moyo wa chinyama kupita ku moyo wa munthu. Tsopano muchipangano chakale, pamene wopembedza amabwera ndi magazi, Mulungu amangookumana ndi anthu pansi pa magazi okhetsedwa, malo okhawa amene iye anayamba wakhalapo kapena atadzakhale konse. Iye sadzakomana nanu konse ndi kachikhulupiriro kanu, iye sadzakomana nanu konse ndi maphunziro anu, iye adzakomana nanu pansi pa magazi. Awo ndi malo okhawo Israeli yense ankapembedza pansi pa magazi. Ndipo ife tikupeza pamenepo ndiye aponso kuti ife tinapeza chiyani kubwerera mu mbiri yakale ya chiyani momwe pangano linkapangikira ndi anthu. Ndipo ife tikupeza mu nthawi yakummawa ndi njira zosiyanasiyana zomwe iwo amapangira pangano. Ndipo momwe ife timachitira lero kugwirana chanza ndi zina zotero ndi kuti tagwirizana zimenezo. Ndipo achijapani amaponyerana mchere pa wina ndi nzake kukhala pangano. Ndipo kuyenda kuzungulira dziko lapansi, ndipo iwe umapeza zochuluka za dziko lapansi zikadali muchikhalidwe chomwecho chimene chinali masiku amenewo, makamaka chakummawa ndi kummawa. Baibulo lanu limadzakhala bukhu latsopano ngati mudzapite konse kummawa. Inu simudzatero konse mbuyo mu Yerusalemu, Palestine, kumbuyo uko. Inu mudza Baibulo ilo linalembedwa mu ndife anthu achingerezi chakuno ndi anthu akumadzulo, kuyesetsa kuti amvetsetse bukhu la chingerezi. Kotero ndi chinthu chovuta kwambiri. Ngati mungabwerere kumbuyo uko, inu mukapeza ukwati ndi chilichonse, ndipo ndiyendende basi mwe iwo ankachitira izo mu nthawi ya Khristu. Zinthu zambiri kumeneko sizinasinthe nkomwe mu miyambo ndi njira zawo. Ndipo tsopano ife muizi ife tikupeza kuti pamene iwo ankapanga pangano ili masiku amenewo, iwo ankajambula icho pa chikopa cha nkhosa kapena chikopa. Ndiyeno iwo ankapha nyama ndipo ankayima pakati pa zibanthuzo ndi kuyidula iyo. Pangano lawo ili kapena pawiri mawu awo ankakokerana iyo pakati monga choncho. Ndipo pamene iwo abwera pamodzi, izi zinkayenera kulumikizana ndendende chimodzimodzi, zinkayenera kukumana chidutswa ndi chidutswa. Kotero izo sizima koza kuzembetsedwa. Kotero jonche feri kubeza ndiye kuti mupunzilo latu sikuwa tau. Ife tinabeza kuti chimene mulungana chita kudatsimikizire kwa Abrahamu pangano lake. Sovano Abrahamu lonjezo linapangidwa kwa Abrahamu zimbeu yake pambuyo vake. Osada Abrahamu yeka kuma mbeu yake. Sobano mbeu ya chibaba ya Abrahamu inari Isaki. Kuma mbeu ya uzimu ya chikribilio cha Abrahamu inari Kristu. Osadi kudzera mwa Isaki, zikolonse linadalitsidwa. Kuma kudzera mwa Kristu, mbeu ya chifumu, zikolonse linadalitsidwa. Pakuti ya anafira antu onse, mafugo onse, ndi antu onse. Sobano ife tikuona mwiza aponso mupangano ili kuti iye anasonyeza pamenepo chimene iye akanati adzachite. Momwe Mulungu akanati adzamung'ambe pakati Kristu Yesu. Ndipo thupiro linakwezedwa mwamba ndipo likukhala pa dzanja la manja la Mulungu ndi ufumu mwamba. Ndipo mzimu wa Kristu unatsitsidwa pa dziko lapansi. Sobano ngati ife tikanakhala ndi nthawi inu mukanakhoza kutsimikizira izo. Chilichonse gawo limodzi la lemba linena ilo limapita njira yonse kudutsa mu Baibulo. Ngati ilo silitero ndiye pali china chake cholakwika. Chakale chinali mthunzi chabe wachatsopano kuchitira mthunzi icho. Ndiye ngati inu mutenga mthunzi inu mukhoza kudziwa bwino chomwe chatsopano chili. Kotero ndikumene iye anali ndipo adzakhala ali. Sopano mzimu wa Kristu unabwereranso pa mpingo ndendende zinakwaniritsa Yohane 15 kachiwiri kumene iye anati ine ndine mpesa inu ndinu nthambi zake. Yeno kachiwiri Yohane 14:12 iye amene akhulupirira mwa ine ntchito zimene ine ndizichita yenso adzazichita ntchito zomwezo. Chinthu chomwecho mwapitilira musi kudutsa lemba. Ngati inu mukhala mwa ine ndi mawu anga mwa inu, pemphani chimene inu mufuna, icho chidzaperekedwa kwa inu. Zinthu zambiri zomwe Kristu kanthawi pang'ono ndipo dziko silindionanso ine. Dziko lapansi pamenepo liwu la Chigiriki kosmos limene limatanthauza dongosolo la dziko silindionanso ine, koma inu mudzandiona ine, pakuti ine pulona uni ya umwini. Ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumapeto a dziko lapansi. Kumupanga Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye yakukhalabe. Iye anauka kwa akufa. Dziko wosakhulupirira sadzandionanso ine. Iwo sadzachizindikira icho, koma wokhulupirira adzamuzindikira iye, chifukwa iye ali Yesu yemweyo, yemweyo nthawi zonse anali. Iye sanasinthe, yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo tsopano ndipo mawu amenewo anthu ambiri amayesera kuwapanga iwo ngati kuti iwo sanadzozedwe. Tsopano ine ndikufuna kuti ndinene china chake apa tsopano chango bwera malingaliro anga. Ndipo ine sindimakhulupirira kuti guwa linapangidwira malo anthabwala. Awa si malo anthabwala, uku ndikuona mtima. Ndipo pamene ife tikuona tsiku la Ambuye likuonekera, ife tiyenera kukhala woona mtima mochuluka. Koma panali nkhani anandiuza ine nthawi ina kale ya munthu wang'ono amene uku kunali ku Boston. Ndipo iye anachokapo, iye anali ndi amayi abwino koyamba kuti tiyambe nkhaniyo. Ndipo mayiyo ndithu ankadziwa kuti nyamata wake anali nako kuyitana moyo wake kuti azitumikira Ambuye. Ndipo izo zikhoza kuthandiza mayi aliyense ayenera kutero, mayi weniweni aliyense kudziwa kuti mwana wawo kuti Mulungu awalemekeza iwo ndi mwana yemwe ati azilalikira uthenga. Icho chiyenera kukhala chofunikira pa moyo wa mayi aliyense. Ndipo kotero mayi wosaukayo akuyesera kuti achite chilichonse chimene iye akanatha. Ndipo iye anamutumiza iye kutali ku sukulu ndi ku seminari kuti akalandire yake BA yake. Ndipo chotero pamene iye anali kutali amayiwo anadwalika kwambiri. Ndipo kotero iye monga mkhristu aliyense akanachitira, iwo anamuyitana dokotala. Ndipo dokotala iye anali ndi chibayo chapawiri. Ndipo adokotala anayesetsa zonse zomwe iye akanakhoza kumuchitira iye kuti akayeze chibayo. Ndipo panalibe kanthu. Iye anali atamupatsa iye mankhwala a asafa peneserini ndi zina zotero kuti aphe jeremusi. Ndipo izo sizinagwire ntchito. Amayiwo anadwalika kwambiri mosalekeza. Kotero iwo anatumiza mawu kwa mwana wake wa mwamuna amene anali uko ku Ansbury, Kentucky, ku Whitmore College kuti abwere ndi kudzamuona iye chifukwa anali woti afa. Ndiyeno mawu otsatira pamene nyamatayo anali kukonzekera kuti azinyamuka, iwo analandira telegramu. Amayi ako ali bwino kwambiri uzidikirira kuita na kwina. Harapita hapa fufubi chaka chimozi, maiyo anakhala ndi mwayi womuona mwana wake wamamuna. Yana bwerera ku nyumba pachuti komanso nthawi yopuma ku sukulu. Ndipo iye anati, amayi, ine ndinamva kuti inu munachira. Iwo atatha kukhala ndi nthawi yocheza pang'ono, monga mwana ndi amayi angachitire. Anati, inene sindinamvetse kuti ndimankhwala ati omwe adokotala anakusinthirani kuti achititse zanu, zikhalidwe zanu kuti zisinthe mwansanga chomwecho. Ndipo iye anati, mwana, izo sizinali zimenezo. Iye anati, iwo kudziwa kumene mission yaing'ono iyo ili munsewukuno. Anthu amenewo kumusiuko amene anati inde ndikukumbukira zimenezo. Anati kulidona ananena kuti iye anamverera kutsogozedwa kuti abwere kuno ndi kudzandifunsa ine ngati abusa angakhoze kubwera kudzandipempherera ine. Ndipo kotero ine ndinamuza iye kuti izo zinali zabwino. Kotero anati abusawo anabwera ndipo anawerenga izo kuchokera mu Baibulo. Ngati wina pakati panu wadwala, ayitane mayere dala ndipo awadzozewo ndi mafuta, awapempherere iwo. Pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa wodwala. Ndipo anati, iwo kudziwa, iye anawerenga zimenezo kuchokera mulemba. Ndipo iye anandipempherera ine ndi kundidzoza ine ndi mafuta. Ndipo mawu otsatira, ine ndinali bwino kwambiri mpaka dokodala anandilola ine kukhala tsonga. Masiku angapo, ine ndinali bwino. Chabwino, iye anatero. Anati, ambuya alemekezeke. Iye anati, mwana, iwe uyenera kutero. Iye anati, amayi, inu mwamba kuchita ngati anthu amenewo. Anati, tamvetserana amayi. Anati, ife taphunzira ku sukulu kuti kumene iye anawerengako, lemba lachiwiri limene iye anawerengalo, linali mu Mariko 16, kuti zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Wadzeka manja podwala ndipo iwo adzachira. Anati, ife tinaphunzira uko ku sukulu kuti Mariko 16, kuyambira ndime yanayini, kumapitirira, ndiyosadzodzedwa. Anati, inu mugona, anthu amenewo samapita ku sukulu ambiri a iwo kumusuku. Iwo ndiwosaphunzira. Mtundu wa anthu osaphunzira. Anati, iwo amatanthauza zabwino, sindikukayikira. Koma, anati, ife tinaphunzira ku sukulu kuti kuyambira ndime anayini kupita mtsogolo, izo zinawonjezeredwa mwina mwake ndi Vatican kapena china chake. Koma anati, chifukwa kuti gawo limenero ndilosadzodzedwa. Mayi wang'onoyo anafula mokuwa kwambiri, haleluya. Ndipo kotero iye anati, amayi, chabwino, ndi chiyani chakupangitsani inu kunena zimenezo? Anati, ine ndimangoganizira mwana wanga, ngati Mulungu angakhoze kundichiza ine ndi mawu osadzozedwa, kodi iye kwenikweni angachite chiyani ndomwe ali odzozera kwenikweni? Kotero monga malonjezano enawo, pemphani chilichonse mu dzina langa, ine ndidzachichita icho. Ngati mudzanena kwa phiriri, sunthidwa, ndipo osakayikira mu mtima mwanu, koma kukhulupirira kuti chimene inu mwanenacho chikwaniritsidwa, inu mukhoza kulandira chimene inu mwanena. Pamene inu mupemphera, khulupirirani kuti inu mulandira chimene inu mwapemphacho, ndipo izo zidzaperekedwa kwa inu. Mwaona, iwo onse ndi odzozedwa, chidutsa chilichonse cha izo. Pamene Morris Redhead, wophunzira wabwino kwambiri, anabwera ku nyumba kwanga, yanalandira ubatizo wa mzimu woyera, anagwa pakatebulo kakang'ono ka kofi nyumbamo. Iye anati kwa ine, anati, mbale Branham, ine ndamva kuti inu munali ndinu wa Baptist. Ndipo ine ndinati, chabwino, ine ndinangodzozedwako mpingo wa Missionary Baptist, ndili mnyamata. Sintine wa, anati, chabwino, ndi achiyani achipentekosti awa, amene inu mukumamatirana nawa. Ine ndinati, iwo ndi anthu basi, monga inu ndi ine. Ya anati, chabwino, tamverani. Anati, kodi inu mukuganiza kuti ndi mzimu woyera amene wali nawo? Ine ndinati, ndithudi. Ya anati, bwanji, kukantha, ndi kupondaponda, ndi kukuwa konseko? Ine ndinati, chabwino, iwo ayenera kupopera nthunzi kuti tuluke muwezulu. Ngati iwo sazigwiritsa izo ntchito, wabanga magulumuwo azigulubuzika. Ine ndinati, inu basi nthawi zonse kumango waphunzitsa iwo zazomwe zonsezo zili malo mongoziuzira izo mwanjira imeneyo. Muzizika izo zizikagwira ntchito chikhulupiriro kunja pa nsewu kukayesetsa kuwatengera anthu mkati mufumu wa Mulungu. Ndipo iye anati, chabwino, ine ndawaonapo iwo akuchita zonsezo. Anati, ine ndikuwuzani inu chifukwa chimene ine ndadzera kuno. Anati, mnyamata wabwino wochokera ku India. Anati, iye anapeza maphunziro ake ndi sukulu. Anati, ine pamene ine ndinapita kuti ndizinyamuka, ndinamutengera iye ku ndege kuti ndikamuyike iye pa ndege kuti ndimuyambitse iye azibwerera kutsidya kwa nyanja. Ine ndinati kwa iye, ine ndinati, mwana, tsopano iwe uli ndi maphunziro ako, ukubwerera kwa anthu ako. Ine ndikuganiza ya anaphunzira, ine sindi, ine ndikuganiza za magetsi. Iye anati, ndiye anati, pamene iye anayamba kubwerera, iye anati, bwanji iwe suku, osamusiya neneri wakale wakufa uyo Muhammadi, ndipo umupeze Yesu Kristu waukitsidwa wenueni mu mtima mwako, ndipo iye anati, bwana, ine ndikufuna ndikufunseni inu china chake. Sopano kumbukirani, izi zikuchokera ku imodzi mwa masukulu akulu kwambiri a Baibulo. Masukulu achikhazikitso, nyamata uyu anali mmodzi wa aphunzitsi ake. Iye anati, kodi Yesu wanu angandichitire chiyani ine choposa chimene neneri wanga angachite? Iye anati, chabwino, iye anati, Yesu wanga akhoza kukupatsa iwe moyo wamuyaya. Iye anati, mayi, Korani imalonjeza chinthu chomwecho. Korani ndi Baibulo lachi Muhammadi. Ndimukudziwa, anati, ilo limalonjeza chinthu chomwecho. Iye anati, chabwino, iye anati, eya, ine. Anati, wokudziwa, Korani, sina lonjeze kanthu, Muhammadi sana lonjeze jiri jonse koma kuma moyo pambuyo pa imfa. Iye anati, Yesu anakulonjeza ninu aphunzitsi kuti zizindikiro izi ndizo adabwitsa zidzawatsatira. Anati, ndicho chimene Yesu ananena. Ndipo iye anati, ife tikuyembekezera kuti tione zimenezo zikuchitika, tikuoneni inu aphunzitsi mukupanga zimenezo. Taganizani za zimenezo. Iye anati kwa ine, pomwe apo, iye anati, ine ndinazindikira kuti sindinakumane ndi nyamata wa usiku, ndipo ine ndikudziwa, mmodzi yemwe ankadziwa chimene iye anali kuchiyankhula. Yakhoza kuziziritsa izo, koma ndiyo njira yabwino yochitira izo. Kumulola ndani, alumphire pa iwe nthawi imodzi, monga choncho, ndiyeno, iwe nkusadziwa koti upite. Mugona kote roya anati, ine ndinazindikira kuti ameneyo sanali nyamata wa usiku. Ndipo iye anati, iye anati, chabwino, tsopano yang'anani apa, Yesu anauka kwa kufa. Iye anati, iye anatero, anati, inu mwakhala nazo zaka 2000 kuti mutsimikizire zimenezo. Ndipo sati nkomwe kuti magawo awiri pa atatu a dziko lapansi sanamve konse za iye. Sobano, vudo ndi chiyani ndi anthu inu? Iye anati, musiye Muhammadi adzauke kwa kufa. Ndipo dziko lonse lingadziwa zimenezo mumaola 24. Ndipo ndiko kulondola. Maona, iwali ndi kavalo amayima pa manda ake. Ine ndinaziona izo kumeneko. Iwa amasintha alonda pafupifupi maola 4 aliwonse. Kuyembekezera kuti iye auka pobe. Mwachoyimira pamenepo. Kubwera pa kavalo oyera, maona. Kuti adzagonjetse dziko lapansi. Ndipo kotero iye anati, nsiyeni, nsiyeni adzauke kwa kufa. Ndipo dziko lonse lidzadziwa zimenezo. Iye anati, chabwino, Yesu anauka kwa kufa. Iye anati, neneri wanu ali mmanda. Iye anati, inu mukudziwa bwanji kuti iye anauka kwa kufa. Mphunzitsi anati, iye ali mu mtima mwanga. Iye anati, Muhammadi ali mu mtima mwanga inenso bwana. Iye anati, koma ine ndili ndi chimwemwe ndi mtendere. Iye anati, bwana, chimuhammadi chikhoza kubala kuwerenga maganizo kochuluka monga chikhristu chingachitire. Ndipo iwo amatero, inu muyenera kuwamva iwo akufuwula ndi kukuwa. Uko nkulondola, kubala kuwerenga maganizo kochuluka monga chikhristu chingachitire. Iye anati, chabwino, inu mukutanthoza chiyani pamene inu munanena kuti Yesu analonjeza zinthu zonsezi kwa inu. Anati, ine ndikuganiza kuti inu mukunena za Mariko 16. Iye anati, inde, ndi chimodzi mwa izo, osati zonse, koma ndi chimodzi. Yesu anati, mawotsiriza amene iye ananena kwa mpingo wake, pitani inu mdziko lonse, maona, ndipo kalalikireni uthenga, ndipo zizindikiro izi zidzamutsata wokhulupirira, mpaka liti dziko lapansi lonse, cholengedwa chilichonse. Ngati iwo adzayaka manjawo pa odwala, iwo adzachira. Mawotsiriza amene iye ananena molingana ndi lemba lanu. Iye anati, chabwino, inu maona, anati, ndizo basi, anati, inu maona, gawo limenelo silodzozedwa, anati, iye kwenikweni sanali kutanthauza zimenezo, izo sizinali. Iye anati, izo sizodzozedwa, anati, kodi ndi mtundu wanji wa bukhu lomwe inu mukuwerenga? Anati, Korani yonse ndiyodzozedwa. Ndiko kugonja kwa kufoka kwa fioloje. Fioloje yopangidwa ndi munthu yomwe ilibe mzimu kuti uyimirire ndi kuyang'anizana ndi chinthucho. Monga ana Chihebrew anati, Mulungu wathu ndi wokhoza kutilanditsa ife mu ng'anjo ya moto iyi. Komabe ife sitigwadira fano ili. Ife tikusowa anthu olimba mtima. Munthu amene wakhulupirira Mulungu nthawi zonse wakhala wolimba mtima ndipo amakhulupirira mu zauzimu. Munthu amene amakhulupirira Mulungu. Bambo Redhead anati, ine ndinamenyetsa pansi mbali Branham, ndinamenya mfumbi monga choncho, ndiwene sindinathe kumuyankha munthuyo. Iye anati, ine ndinatsimikiza mu mtima mwanga kuti ndibwere kudzakuonani inu pambuyo pa zimenezo ndi kudzafunsa kuti izi zinali za chiyani. Ndipo anati, pano ine ndili. Iye anati, ngati mzimu woyera. Anati, mbale Branham amayi anga ananditumiza ine ku sukulu. Ndipo anati, ine pamene ine ndinapeza BA yanga, ine ndinaganiza kuti ndi zimenezo ndendende. Ine ndinati, ine ndikudziwa chimene inu mukutanthauza. Anati, ndiye tsiku lina ine ndinapeza BA yanga, ine ndinaganiza pomweyapo ine ndamupeza Khristu. Iye kunalibeko kumeneko pamene ndimapeza degree yanga ya udokotala. Anati, ine ndili nawo madigiri okwanira, madigiri ya ulemu, kuti ndimate makoma anu. Ndipo Khristu ali kuti muzonse zimenezo. Ine ndinati, ndine ndani kuti ndinene kuti aphunzitsi akulakwitsa. Koma izo si zimene ife tikuzikamba, ndi munthuyo Khristu yemwe inu muyenera kumudziwa. Tsopano bamboyo akuchita misonkhano yayikulu konsekonse. Ndipo Dr. Lee Veo apo, mzango wabwino wa ine, ndi mzake wa iye nayenso. Ndipo iye akuchita bwino kwambiri, akupempherera odwala, ndipo akukhala ndi misonkhano yokopa anthu yayikulu ndi chilichonse. Ndi chifukwa chakuti mwamunayo anakhulupirira. Tsopano taonani, mzimu umene unali mwa Khristu thupi, Yesu yemwe anali Mulungu Emanuele, mzimu woyera Mulungu, unadzatsika mwa Khristu, ndipo iye anapangidwa Mulungu nafe. Ndiyeno iye anali uko kunali kudzatiwombola ife, magazi ake anakhetsedwa. Tsopano muchipangano chakale, pamene wopembedza akabwera ndi kudzayika manja ake pa chopereka chake, ndipo iye nkudula khosi la wansembe ankatero, kapena kupereka nsembe, wopembedzayo ankagwira nsembeyo ndi manja ake ndi kumamverera misonzi ya mthupi. Ndipo kamwana kankhosa kakufa, bweya wake waung'ono ukusambitsidwa ndi magazi ake paliponse, manja okhulupirira ndi zina zotero wagwidwa mu mphamvu kuti awotchedwe pamenepo pa guwa. Wokhulupirirayo amazindikira kuti iye amayenera kukhala wofera tchimolo, koma mwana wankhosa anali kufa mʼmalo mwake. Tsopano koma moyo umene unali magazi amenewo sukanakhoza kubwereranso kwa wopembedza, chifukwa iwo anali magazi achinyama amene alibe solo. Koma mu chotero amakhala chikumbutso cha tchimo mosalekeza. Matsopano Yesu pokhala Emanuele ndiye moyo wa Mulungu unali mwa iye, ndipo uwo umabwereranso osati moyo wa munthu okha, koma Mulungu mwini wake mmaonekedwe ya mzimu woyera umabwerera ndi kudzakupangani inu ana amuna ndi akazi a Mulungu. Zikatero inu mumakhala ana amuna ndi akazi, ndiyeno pamenewe umverera kung'ambidwako ndi masautso ndi chilango chimene Yesu anadutsamo, kunyozedwa utumiki wake, kutchedwa ntchito ya mdyerekezi Belezebule, ndipo kusekedwa ndi kunyozedwa ndi atsogolera achipembedzo ndi kukanidwa ndi anabwera kwake womwe, ake womwe sanamulandire iye ndi zinthu zomwe iye anadutsamo nazo, yeno kuti apereke moyo wake nsembe pa mtanda kuti adzawombole icho chimene Mulungu anachidziwiratu. Kuwombola kulibweretsa ilo pa malo amene ilo linagwerapo. Ndiye Mulungu anachita zimenezo polinga kuti adzatumizenso mzimu woyera pa mpingo tsopano kuti iwo anthu okhulupirira ndiwa okhulupirira okha. Iwo siwa osakhulupirira, iwo sadzawuona konse, iwo ndi akufa kuyamba ndi kuyamba. Yang'anani pa Afarisi amenewo pamenewo anamuona Yesu akuchita chizindikiro chimene chimeyenera kukhala chizindikiro cha umesiya. Yang'anani pa Petro, iye anakhulupirira izo tsopano. Ndipo Natanieli anakhulupirira izo pakali pano. Mkazi wa pachitsime anakhulupirira izo. Bartumeyu wa khungu, onse amene analandira izo anakhulupirira izo. Matsogoleri amenewo anayima pamenepo ndipo anati, ndi Belezebule mzimu woyipa, mtundu wina wa matsenga kapena chinyengo. Yesu anati, inu mukanena zimenezo motsutsa ine ndikukhululukirani inu, nsembe inali isanapangidwe. Koma pamene mzimu woyera udzabwera kudzachita chinthu chomwecho, mawu amodzi wotsutsa iwo sadzakhululukidwa mʼdziko lino lapansi ngakhale mʼdziko likudzalo. Chifukwa chiyani iwo sanakhulupirire izo? Yesu anati, inu ndinu ochokera kwa Atate wanu mdyerekezi, ndipo ntchito zake inu mudzazichita. Ukonkulondola wakhulupirira mawu ndi kuwalandira mawu ndi kuwalola iwo akhale moyo. Tsopano Mulungu akusonyeza pamenepo momwe iye anali kutsimikizira pangano ili. izo ziyenera kukhala mwanjira imeneyo. Pingo osati bungwe osati chipembedzo koma munthu payekha ndi Mulungu ayenera kukhala mzimu omwewo. Ndicho chinali cholinga cha Mulungu pachiyambi. Adamu ndi Eva anali mzimu omwewo. Bible linanena mu Genesis 1:27, muchifanizo cha Mulungu, Mulungu ndi mzimu. Muchifanizo cha Mulungu anamulenga iye mwamunayo. Mwamuna ndi mkazi yana walenga iyo maonekedwe a mzimu umene unali mwa Mulungu. Ndipo Adamu anali woti adzasamalira za nthakayo, monga momwe mzimu oyera ukuyenera kutsogolera mpingo tsopano. Ndipo komabe munthu sanali muthupi, ndipo iye anali zonse chachimuna ndiponso iye anali wachikazi, chifukwa ndi mzimu omwe omwewo. Ndiye Mulungu anamulenga munthu kuchokera kufumbira dziko lapansi, ndipo anamupanga iye maonekedwe a chinyama, chimene ife tsopano ndife chinyama. Ife tikudziwa ndife chinyama, ndipo ndicho chinyama cha magazi ofunda. Ndipo ife tili muchifaniziro chimenecho cha moyo wa chinyama. Ndipo kenako Mulungu anatenga nthiti kuchokera kwa Adamu, osati a mkazi ndiwochokera kwa mamuna, osati ndendende muchilengedwe chapachiyambi. Iye anatenga nthiti yanalekanitsa chathupi, ndipo anatenga mzimu wachikazi kuchokera mwa Adamu, ndipo anawika iwo mwa Eva. Apo panali mwamuna ndi mkazi. Ndipo pamene iwo anatuluka malo amenewo, iwo anachoka muchikhalidwe chawo choyenera. Panali kupotoza pena pake, pamene mkazi akufuna kukhala wachimuna kapena mwamuna kufuna kuchita mwachikazi, pali china chake cholakwika pena pake. Iwo achoka pa makhalidwe awo oyenera. Ife tikuzizindikira izi mwa Rebeka ndi Isaki, wokhala wachibale wake wa magazi. Maona, koma tsopano izo zinali kuyimira mbewu ya chibadwa ya Israeli. Koma mwachikhulupiriro, Khristu anabwera poonekera, chimene sichili mwachibadwa. Monga chizindikiro chimakhala pa magazi pa mphuthu ya chitseko uko mu Igupto, zilibe kanthu kuchuluka kwa ndulidwe, kuchuluka kwa pangano limene iwo anali nalo. Chizindikiro chinkayenera kuti chionetsedwe kapena pangano limathetsedwa ndithudi. Pamene ine ndiona magazi, ine ndidzadutsa pa ino. Tsopano chizindikiro si magazi, ndi moyo umene unali mu magazi, mzimu oyera. Ndipo ndicho ine sindikusamala momwe inu muliri wachipembedzo kupatula ngati inu mulandira mzimu oyera, inu mudzaonongeka. Ndiyo njira yokhayo, palibe lemba lina loti lichite kalikonse. Wokha ilo lokha, musaukwiyitse mzimu oyera wa Mulungu umene inu munasindikizidwa nawo kufikira tsiku la chiwombolo chanu. Aefeso 4:30. Zindikirani tsopano, ife tikubwerera. Ye izo zikusonyeza kuti Adamu ndi Eva anali modzi kuyamba ndi kuyamba. Mwamuna ndi mkazi akuyenera kukhalabe mmodzi. Tsopano koma pamene iwo analekana ndiye kulowa muthupi, panali pamenepo pamene Eva anagwa. Kugwa chifukwa chiyani? Kukusakhulupirira mawu, gawo lililonse la iwo. Anthu ena akhoza kutenga gawo limodzi la mawu koma osati enawo. Zonsezo ziyenera kukhala pamenepo. Mukuona yana angokayikira gawo limodzi la iwo. Ndipo ngati matenda onse awa ndi mavuto omwe ife takhala nawo tsopano, anabwera ndi mkazi mmodzi kukayikira gawo limodzi la iwo, kodi ife tidzabweza bwanji chilichonse kuposa kukhulupirira iwo onse ndi kuwavomereza iwo onse? Iwo anali awo, iwo analimbitsidwa ndi mawu amenewo. Pamene iwo analekanitsidwa muthupi, iwo anagwa. Iye anagwa mwa mawu. Iye penyani, kodi iye ankafunafuna chiyani? Basi anthu ambiri lero akufuna njira yabwinoko ya masitayiro, njira yopweka. Iwo samafuna kuyang'anizana nacho chinthu chimene chayikidwa patsogolo pawo. Ngati iwo atero, iwo amachotsedwa mugulu lawo, kuchotsedwa amaganiziridwa mochepa. Kodi inu simukudziwa kuti anthu onse adzayankhula zoyipa za inu monama chifukwa cha ine? Sangalalani ndipo mukhale wokondwa mopitirira, pakuti mphotho yanu ndi yayikulu kumwamba. Pakuti kotero anatsunza iwo aneneri amene anakhala pambuyo pa inu. Ndipo onse amene amakhala mwa umulungu mwa Khristu Yesu adzavutika ndi mazunzo. Tsopano ndi chiyani chinanso chimene ife tikufuna kuti iye anene? Masauzanda amawu ife tikanakhoza malemba okhudzana ndi zimenezo adzayenda kuchokera ku Genesis mpaka ku chivumburutso. Kuti chilichonse chimene ife tili nacho lero chinayambira mu Genesis ndi gawo la mbewu. Kusakhulupirira konse ndi chilichonse chinayambira pomwe apa. Mpingo unayambira pomwepo, chilichonse chinayambira pamenepo. Zili ngati mipesa iwiri kukula, ndipo umodzi kumatsanzira unzake. ndiku mafika mofanana pafupifupi chimodzi modzi monga Moabu komanso Mose apo panabwera Israeli wang'ono wopanda chipembedzo wopanda fuko nkomwe ndipo iwo anali nayo nsembe yomweyo uno mu Moabu chipembedzo chabwino olemekezekawo onse anatulukako anapereka nsembe yomweyo kuyesera kutero bishopu wawo kuntunda uko Balaamu anabwera kumeneko kuti adzatemberere chimene Mulungu anali atachidalitsa iwo anaganiza anthu opandukawa iwo halibe nkomwe nyumba ya charichi monga izo zinkakhalira iwo anali amwenda njira basi voi anati kuna iwo analephera kumva mfuwu wa mfumu mu msasawo iye analephera kuti aone machiritso a uzimu wawo akupita pamenepo pogwiritsa ntchito serpent imeneyo ndi thanthwe lokhanthidwa kuwapatsa iwo moyo kufula kwa mfumu mu msasa iye analephera kuwaona iwo bishopu wochiritsidwa khungu uja komapobe mwachikhazikitso ye amalondola chimodzimodzi monga Mose anali maguwa 7 nsembe 7 anapereka ngakhale nkhosa ya mphongo kuyankhula zakudza kwa Khristu koma Mulungu samaso aliyense kuti amutanthauzire iye iye ndi wodzitanthauzira yekha iye amapanga lonjezo kenako iye amalikwaniritsa ilo ndipo kutanthauzira kwa ilo palibe amene ayenera kutanthauzira izo Mulungu samafunsa aliyense Baibulo ndilopanda kutanthauzira kwa mseri aliyense akuyesera kunena kuti iwo akutanthauza ichi icho mulole Mulungu adziyankhulire yekha iye ndi mmodzi yemwe amachita izo iye amapanga lonjezo iye amayima kumbuyo kwa ilo iye amatero kwa wokhulupirira koma osakhulupirira samalandira kanthu izo siza iwo ndi akufa kuyamba ndi kuyamba iwo sanayimiride nkomwe mulibe makali konse mwa iwo ndi makoko akufa inu simukufuna kukhala monga chomwecho dzazidwani ndi mzimu zindikirani iye analekanitsa Eva ndi Adamu ndipo iye anagwa Adamu anapita ndi iye tsopano Adamu sananyengedwe Eva ananyengedwa koma Adamu woyamba anali mwana wa Mulungu nayenso ndipo iye anatuluka chifukwa cha chikondi cha Eva kuti ayesere kumubweretsanso iye chifukwa iye ankamukonda iye Khristu anachita chinthu chomwecho kuti amuombole iye abwerere kuchiyani mawu mchiyani chinambitsa kugwako mawu kusakhulupirira mawu onse ndipo Khristu anabwera kuti adzakhoze kukhala mmodzi wa ife moyo wake mwa ife kuti adzapitirize mawu pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi Mulungu ndipo mawu anali Mulungu ndipo mawu anapangidwa thupi ndipo anadzakhala pakati pathu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse Mulungu yemweyo ndi chifukwa chake iye anabwera kuti adzachite zimenezo tsopano ife tikupeza muchitsimikiziro kuti ombola ife kubwerera kwa iye mwini kuombola ana abwerere mbuyo amene anasokera mnyumba yosungiramo mitembo iyi ndi kubwerera ku mawu kachiwiri kubwerera ku mawu ozindikiritsidwa tsopano ayuda amenewo pamene yesu anabwera iwo ankakhoza kunena ife tili nawo mawu ife tili nawo mawu apa pali zimene mose ananena ndife ophunzira a mose yesu wa zaka 12 zokha zakubadwa amatsutsana nawo iwo ndiyeno pamene mwaona ndicho chimene munthu amachita kwa iwo koma yesu anati ngati ine sindichita ntchito za atate anga ndiye musandikhulupirire ine pakuti ntchito zimene atate andipatsa ine kuti ndizichita izo zimachitira umboni yemwe ine ndili dani munthu aliyense amene anatumidwa ndi mulungu mulungu amachitira umboni ku ntchito zimene iye anamudzozera iye kuti adzachite ngati izo sizitero lemba sili kuyikira kumbuyo izo zisiyeni izo zokha ngakhale mu chipangano chakale iwo anali ndi njira yodziwira ngati izo zinali zoona kapena ayi iwo ankawatengera iwo kumeneko wolota kapena wolosera kapena yense yemwe iye anali ankawatengera iwo kuyuli mutumimu uko kunali kuwala kwa uzimu Mulungu nthawi zonse ndi wa uzimu amagwira ntchito mu za uzimu malingana ngadali kwa Mulungu pamenepo chilipo cha uzimu ngadali Yehova Mulungu ndipo pamene zilibe kanthu momwe loto likumvekera bwino ngati ilo silinanyezimirire pa yuli mutumimu ameneyo ndiye ilo ndiyolakwika tsopano msembe wakale wa Aloni unathetsedwa komabe ife tili mu yuli mutumimu ili ndi vumbulutso la Yesu Khristu likubulula iye mu mawu awa ndipo chilichonse chimene chili chotsutsana ndi mawu amenewo si Mulungu motsutsana ndi iwo koma Mulungu amadziyankhulira yekha iye amadzizindikiritsa yekha ndi mawu ake ndi pamene Yesu anamugonjetsa Satana kwalembedwa ndipo apa panabwera Satana akubwerera ndipo anakwawira mkati kachiwiri iye anati inde kwalembedwanso koma nthawi imeneyo pamene iye anabwera iye anagunda amphamvu ya magetsi amphamvu nthawi imeneyo inayimba mapiko ake Iye analumpa kuchoka pamenepo ndiye. Yanati kwalembedwa munthu sadzakhala moyo ndi mkati okha, koma ndi mawali onse otuluka kuchokera mʼkamwa mwa Mulungu. Pita iwe kumbuyo kwanga Satana. Mukuona? Taonani zimene zinachitika. Mulungu nthawi zonse wakhala kudzizindikiritsa yekha mwa mawu ake olonjezedwa. Tsopano ngati afarisi amenewo akanangʼana mʼmbuyo momwe, Mose anati, Ambuye Mulungu wanu adzautsa mneneri onga ine. Izo zinali mulemba, koma ndizo sadabwitsa kuti Yesu anawathokoza Atate anati, ine ndikukuthokozani inu Atate, inu mwabisa izi kwa maso a nzeru ndi aluntha, mwazululira izo kwa makanda omwe angati aphunzire. Pamene iye ananena kwa Petro pa tsiku limenelo, pamenewo anabwera uko, pamene iye anati, kodi munthu amati ine mwana wa munthu ndine yani? Mmodzi wa iwo amati ndine Eliya, ndipo wina amati ndinu Mose ndi zina zotero. Iye anati, koma ilo sifunsolo. Ine ndakufunsani inu. Anati, inu ndinu Kristu, mwana wa Mulungu wa moyo. Iye anati, wodala ndiwe Simoni, mwana wa Yona, tumi ndi mwazi sizinalulire izi kwa iwe. Sunazipunzire konse izi mu seminari. Palibe amene anakuphunzitsa izi, koma ndi vumburutso. Oh my, pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za gehena sizidzakhoza kulaka iwo. Vumburutso kapena chizindikiritso cha Yesu Kristu. Iye anati, ngati ine sindikuchita ntchito za Atate anga, musandikhulupirire ine. Tsopano tiyeni tipitirize ulendo, ife tikumupeza iye. Tsopano tiyeni tipite ku Mutu wa 17. Ife tikumupeza iye apa mu Mutu wa 17, kumene iye anaonekera kwa Abrahamu pambuyo pa kutsimikizira kwaichi, kusonyeza chimene iye akanati adzachite. Ndipo tsopano kumbukirani, mzimu umabwera pa, ndipo mzimu umene uli mu mpingo, mpingo enuweniwo, mpingo ona, mpingo wa Mulungu, anthu a Mulungu, mzimu umene uli mwa iwo, uli pa mzimu omwewo, uli pa Kristu ndi lonjezo. Ntchito zimene ine ndikuzichita inunso mudzazichita. Kumbukirani nthawi ina mukupachikidwa, basi izo zisanachite, iwo anamuveka chisanza pa nkhope yake, ndipo anamumenya iye pa mutu ndi bango, anati, tsopano ngati iwe uli mwana wa Mulungu, izo ndiwe mneneri. Iwo akundiuza ine. Losera mneneri, iwo anapatsirana ndodoyo. Tiuzeni ife amene wakumenya iwe, mukumuona ngerekeza ameneyo? Mukuona? Iye anati, ine ndamva kuti ndiwe wochita zozizwitsa. Sandutsa miyala iyi ikhale mkati, undilole ndikuone iwe ukuchita zimenezo. Ine ndikukhulupirira iwe, ngati iwe uti uchite zimenezo, monga chomwecho, kusandutsa miyala iyi kukhala mkati, ine ndikukhulupirira. Ine ndichita zimenezo. Munthu anandiwuza ine wosatikale litali, anati, ngati inu mungakhoze kutulutsa munthu mmodzi yemwe wachiritsidwa ndi cholemba cha dokotala. Ine ndinati, oh chifundo bambo, khalani chete kwa ubwino. Ine ndinati, ine ndibweretsa madokotala mwa 100. Iye anati, ine ndili ndi madola masauzande akukuyembekezerani inu ngati inu mutero. Ndipo ine ndinabweretsa madokotala ndi nkhanizo. Iye anati, chabwino, ndalama zilimu. Ine ndinati, ndikufuna ndalama imeneyo ya chopereka cha umishonari. Ndipo iye anati, mutumizeni wina wake amene amakhulupirira uthenga kutsidya kwa nyanja. Iye anati, chabwino, ndiloleni ine ndintenge mtsikana wang'ono. Ndipo ine ndi abale anga time mozungulira. Ndipo ife timudula dzanja lake. Ndiyeno inu muchize ilo pomwe pano pamaso pathu, ndipo ife tikukhulupirirani inu. Ine ndinati, inu mukusweka kuchiritsidwa maganizo, ndipo kulondola ndendende. Munthu wogwira ndi ngerekezi kwambiri, mmodzi yemweyo anati, ngati inu muli mwana wa Mulungu, ngati inu muli, tsikani pa mtandapo. Oh, pamene Baibulo lomwelo linanena kuti iye hanenera kupachikidwa pa mtanda. Kayafa anati, iye anapulumutsa yena yeyekha, iye sangakhoze kudzipulumutsa, wosadziwa kuti kumeneko zimenezo, koma kuyamikira kwakukulu kunayamba kwaperekedwapo kwa iye. Ngati iye akanadzipulumutsa yekha, iye sakanakhoza kupulumutsa yena, iye ankayenera kuti adzipereke yekha. Ndithudi iye anadziwa yemwe anamumenya iye, koma iye samamuchitira chisudzo njerekezi. Mulungu siwa chisudzo, iye samachitira chisudzo njerekezi. Ntchito zake zimatumizidwa kwa iwo amene akhulupirira, osati kuti azingochita moonetsera. Zindikirani iye anaonekera kwa iye apa pamene iye anali usinkhuwa zaka 99. Ndipo iye anaonekera kwa iye mu dzina la Mulungu wamphamvu zonse. Dzina pamenepo mu Chihebri ndi El Shaddai. Tsopano Mulungu ali nawo mayina apawiri 7 achombolo. Ife tikudziwa zimenezo, ndipo inu simungakhoze kuwalekanitsa iwo kwa Khristu. Inu simungakhoze kuwalekanitsa iwo. Khristu anakumana nalo limodzi lililonse la pawiri limenelo maina chombolo. Hino mukukhulupirira zimenezo, iye kodinu mukukhulupirira kuti iye ndi Yehova ile nsembe yoberekedwa ya Ambuye. Ndiye nanga bwanji Yehova Rafa. Ambuye amachiza matenda anu onse. Ndipo ngati izo sizinaikidwe kwa Kristu, ndiye iye sana li Yehova ile. Kodero inu simungakhoze kuzilekanitsa izo. Chinthu chonsecho nchomangirizika. Ndipo ndi zimenezo tu. Yesu angakhale Yehova Rafa, wopanda kukhala Yehova ile. Komanso Yesu angakhale Yehova ile, wopanda kukhala Yehova Rafa. Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu, ndine kwingirima yake, ife tinachiritsidwa. Palibe kutsutsana za zimenezo. Tsopano ife tikupeza apa yakuonekera mu dzina la El Shaddai, wamphamvu zonse. Kweni kweni liwulo, liwulo la Chihebri Shadi, S-C-H-R-D, ena amalitchula ilo mthunzi.
Shad means breast.
Shadi amatanthauza bere, ngati bere la mkazi. Ndipo iye anaonekera kwa iye mu dzina la El Shaddai, lomwe lili mu zambiri wa mawere. Ine ndine Mulungu wa mawere. Abrahamu zaka 99 zakubadwa. Yenda pamaso panga, ukhale wangwiro, ukhulupirire mawu anga, uzingopitirira kumakhulupirirabe. Ine ndinalonjeza pa 75. Ndizi apa zakhala zili zaka 24 tsopano. Chiyambireni pamene ine ndinakupangani inu lonjezo. Ndipo chotani, chitonthozo chotani cho chikanenera kukhala kwa mamuna wokalamba wa usinkhu wa zaka 99. Ndipo mphamvu zake zonse zinatha. Ndipo apa Mulungu anayima pamaso pake anati, ndine El Shaddai, ine ndine Mulungu wa mawere.
Amen.
Yamwa mphamvu zako kuchokera kwa ine. Ine ndine mphamvu zako. Monga chipangano chatsopano ndi chakale Mulungu wa mawere. Ine ndine Mulungu wa mawere. Yamwa mphamvu zako kuchokera kwa ine. Monga mwana wang'ono pamene yakudwala, akudandaula, wadwala, wafoka, iye amatsamira pa bere la mai yake, ndipo amayamwa mphamvu zake kuchokera kwa maiyo. Mwakuyankhula kwina, Abrahamu sindiwe kanthu koma khanda kwa ine. Zaka 99 zakubadwa sizinakhale nthawi iliyonse moyo wake. Ingo kumbukirani Yesu anapachikidwa monga dzulo zaka 1000 pa dziko lapansi ndi tsiku limodzi ndi Mulungu. Mwaona basi monga iye anapachikidwa dzulo. Ndipo zindikirani, ndine El Shaddai, ndiwe mwana wang'ono wofoka. Koma tsamira pa chifuwa changa lonjezo langa, ndipo uyamwe kuchokera kwa ine mphamvu zako. Ine ndine mlenga amene anapachita miyamba ndi dziko lapansi, anayika nyenyezi kutaliko. Kodi pali chilichonse cha chikulu kwambiri kwa Mulungu, ndine El Shaddai, ndipo iwe ndiwe mwana wanga. Ngakhale iwe uli wofoka, ndipo ine ndikulola iwe ukhale mwanjira imeneyo kuti ndione chomwe uti uchite nazo izo. Ine ndidzapanga chitsanzo kwa anthu mtsogolo. Munthu ameneyo akadzakhulupirira mawu anga, ine ndidzayima nawo iwo. Zibe kanthu zomwe zingatengere modalika bwanji, ine ndidzachita icho. Ine ndidzayima ndi iwo. El Shaddai, yamwa mphamvu zako kuchokera kwa ine. Inu mukuti ngati ine ndingakhulupirire. Yakadali El Shaddai, yakadali Mulungu wa mawere. Chipangano chatsopano ndi chakale. Yamwa mphamvu zako kuchokera kwa iwo. Chilichonse chimene iwo ukuchisowa, mwanayo iye alibe thandizo. Ayenera kuchotsa mphamvu zake kuchokera kwa amayi ake. Ndiyo njira yokhayo imene iye angapezere mphamvu zake. Ndiyo njira yokhayo wokhulupirira angakhoze kupezera mphamvu zake. Ndi kuziko ka izo kuchokera ku mawu a Mulungu. Ndiyo mphamvu yake, malonjezo a Mulungu kwa iye. Kuima pamenepo ndi kuwakhulupirira iwo. Ndipo satikokha, mwana wang'ono pano akuyimirira pamene akudwala. Iye akudandaula, amayi akhoza kumuyika iye kulake bere lake. Ndipo iye amapita kukayamwitsa mphamvu zake. Iye amakhutitsidwa pamene iye akuyamwa. Umo ndimene zimakhalira ndi mwana wenu wa Mulungu. Zilibe kanthu zomwe wokayikira anena chilichonse chimene iye akukhulupirira. Ngati inu mukuwakhulupirira iwo moona, Yesu sangakhoze kunama. Inu mwakhutitsidwa kuti iwo aululidwa kwa inu. Inu muli nalo lonjezo, ndipo palibe chimene chiti chidzalepheretse ilo. Pathanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga, maona, auzimu, mawu oululidwa achoonadi. Mmene mukuyembekezera, mukupumulira muchikhulupiriro chanu, mutenge lonjezo la Mulungu. Ine ndikukukhulupirirani inu Ambuye. Inu munalonjeza kuti mudzandipatsa ine ubatizo wa mzimu. Ine ndikupumula muchanu muchikhulupiriro. Chikhulupiriro changa chimene ine ndili nacho mwa inu, ine ndikuyamwa kuchokera ku gwero langa. Pakuti gwero langa kuchokera kwa thanzi langa,
kuchokera kugwero lanu mau munthu sadzakhala moyo ndi mkati okha koma kuchokera pa chifuwa cha mulungu yadzayamwitsa mphamvu yake mau aliyonse amene amachokera mkamwa mwa mulungu iye adzalandira mphamvu yake pamene iye akuchokera mwa mkamwa mwa mulungu mau monga abrahamu abrahamu anali akupumula tsopano iye anali atakhala ndi sara kuyambira pamene iye anali mtsikana wang'ono iye anali mlongo wake wathega ndipo iye anali kukhala naye ndipo anamukwatira iye ndipo iye iye anali nawo iye anali wosabereka iye analibe ana ndipo apa iye ali tsopano iye ali kale ngati iye ali ndi 99 iye ali 89 zaka 89 zakubadwa koma abrahamu pumula muchikhulupiriro cha mawu anga ine ndikukulonjeza iwe ine ndidzachita zimenezo ndine elshadai ndine mulungu wamawere kwa ana anga amene akukhulupirira ngati inu simukufuna kuyamwa chabwino ndiye musaneneke nanso za izo inu mukona koma ngati iwe uli mwana iwe ukuyamwa ukupumula lonjezo lililonse zindikirani chikhulupiriro chenicheni chimakhazikika pa thanthwe lolimba la lonjezo la mawu a mulungu icho sichimasuntha chikhulupiriro chenicheni chimazikika monga nyenyezi yakumpoto ndi chomangira kwa oyendetsa ngalawa aliyense kampasiyo imamulozera iye kokha ku nyenyezi yakumpoto imeneyo ndipo mulungu mawu ndi nyenyezi yakumpoto ya mkhristu aliyense ngati iwe wasochera ndipo mzimu oyera ndi umene umakulozera iwe kwa iwo iwo sumalozera ku china chilichonse chimalingaliro tina tonse ndi zina zotero ndi chikhristu chosakanizidwa mmenemo chilichonse chimene icho chingakhale izo zili ngati dziko likusuntha ilo limasintha nyenyezi zimenezo koma ilo silingakhoze kusintha nyenyezi yakumpoto komanso palibe chilichonse chingasinthe mawu a mulungu nangula kwa iwo khalani nawo iwo tsopano chikhulupiriro chenicheni sichimasuntha ndi zikhulupiriro ndi ziphunzitso zopangidwa ndi anthu ndi kusakhulupirira izo zimakhalabe ndi mawu chikhulupiriro chenicheni mu mawu ndipo ndipati pamene inu mungayikepo chikhulupiriro chanu cha china chilichonse kupatula mawu ngati mulungu anena izo gwirani chala chanu kwa iwo iwo ndi owona icho sichimasuntha icho chimayamwa kuchokera mu bukhu lapachifuwa cha mulungu baibulo zake zikhumbo zake zimene iye analonjeza chimene iye analonjeza ndiwo mawu ake mawu amadzibala okha iwo ayenera kukhala lingaliro lisanakhale mawu kenako mawu kenako mawu nkuonetseredwa ndipo ndi pamene inu mumayamwirapo zanu mphamvu zanu kuchokerapo kukhulupirira kukhulupirira kwa mlengi kukhulupirira monga iye anali mlengi amene anapanga dziko lapansi chipangano chatsopano chinati kumbuyo kuno monga mose ankakweza njoka mchipululu chomwechonso mwana wa munthu ayenera kuti akwezedwe mmwamba cholinga chomwecho chinali chiyani chimenecho iwo anali kumukayikira mulungu ndipo matenda ndi mavuto zinadzalowamo ndipo anakwezera mwamba njokayo zachiyani kwa machiritso awo ndi kukhululukidwa kwawo ndicho chimene chinali ndipo mkuwa umayimira chiweruzo cha uzimu ndipo yesu anali njoka imeneyo yoweruzidwa ndi thudi mawu akuti mkuwa tsopano yadatha kutsimikizira pangano kapena pangano linaonetseredwa kwa iye izo zimapereka chikhulupiriro kwa ana oona mulungu mawu amapereka chikhulupiriro mmodzi wa mawereyo izo zimachita china chake kwa iwo pamene mawu kapena pamene pangano lionetseredwa zimapereka chikhulupiriro kwa ana oona mulungu tsopano ife tikudziwa ife tikuzindikira kuti mwizi iye ankatchedwa Elohim mawu nawonso komasulirapa amatanthauza Elohim ndinangoyang'ana izo kuti nditsimikizire Elohim ndipo Elohim ndi mmodzi wokwanira mu zonseyo iye ndi Elshadai Elohim mulungu wamawere mmodzi wokwanira mu zonseyo iye saso wa kanthu kuchokera kwa wina aliyense iye ndiye chikwaniritso chanu chonse zindikirani zomwezo zikuchitidwa umboni apa ine ndinali kuzindikira madzulo ano pamene ine ndinali kuphunzira mu yobu iye akutchedwa Elohim ndipo yobu ananyozedwa anasekedwa momwe ndichithunzi bwanji lero koma yobu anali kupumula mulonjezo la Elohim ngakhale mphutsi zakhungu zoononge thupiri komabe munofuanga ine ndidzamuone mulungu yemwe ine nditi ndidzamuone kwa ine mwini kupumula mwa Elohim zilibe kanthu chimene chingabwere mkazi wake anabwera anati iwe ukuoneka omvetsa chisoni Yobu ndipo apa anabwera otonthoza ake pamenepo iwe ukuona zomwe zachitika kwa iwe mnyamata wokalamba ine ndimakuwuza iwe kuti ukulakwitsa nthawi zonse waona zomwe zachitika anthu ambiri amakonda kuponyera pa anthu monga chomwecho Yobu anali munthu wabwino wa tsiku lake munthu wabwino amene Mulungu anali naye pa dziko lapansi anali Yobu yanamuwuza Satana kuti palibe wonga iye amen kodi iwe wamuganizira iye Satana anati eya chilichonse chimabwera mophweka kwa iye muswe mpanda umenewo ndipo mundilole ine ndikhale naye iye ine ndimupangitsa iye kuti akutukwaneni inu pamaso panu iye anachita zonse zomwe iye akanatha koma iye sanakhoze Yobu anapumula mulonjezo limenelo anyamata aja anabwera ndipo anati tsopano ali kuti Mulungu yense uja amene iwe unali kumukamba taonani zimene iwe ukumukhulupirira iye kuti halichi taona zimene zikuchitika tsopano koma iye anapumulabe mu El Shaddai mpaka zilibe kanthu ngati zithupsa zake zikumukhwasula iye ndipo moyo wake unali ngati wapita iye amakhala pa mulu waphulusa akukanda zithupsa zake mkazi wake anati iwe bwanji wosatukwana Mulungu ndikufa anati iwe kuyankhula ngati mkazi wopusa oh my ambuye anapereka ndipo ambuye atenga lodala likhale dzina la ambuye ine ndikudalira mu Elohim ngakhale iye atawononga thupiri mphutsi za khungu zidalidya ilo komabe munofu wanga ine ndidzamuona Mulungu amene ine ndidzamuona ndekha maso anga adzaona osati wina iye anatulukira mu Mateyu 27 pamene oyera anauka anatulukira ndipo analowa nawo koma kwambiri analowa mu mzindawo choyimira chomwecho chalilo komabe kuyembekezera kudalira mulonjezo zindikirani yatatha kuonekera mu dzina ili dzina la Mulungu wamphamvu zonse tsopano mpingo tsopano ife tikhoza kupeza kachiphunzitso kakang'ono chabe apa zikhoza kukhala kupotoza pang'ono kwa inu ngati inu simukukhulupirira izo zili kwa inu ife basi tili apa ine ndingoyankhula zimene ine ndikuganiza inu muli nawo fulu woganiza zomwe inu mukufuna kuganiza koma zindikirani koma zinthu zonsezi zinali zoyimira mithunzi ndi zitsanzo monga Baibulo linati izi zinali zonsezo ndi chimenecho ndipo izi zili Mulungu akuchita ndi Abrahamu mu ulendo modzimodzi monga momwe iye azachitire ndi mbewu yachifumu ya Abrahamu mu ulendo zindikirani yamachita nawo Ayuda mwanjira yomweyo izo zonse zinayambira kumeneko mulonjezo limenelo lapangano mafuko onse anthu onse zindikirani kutatha kuonekera mu dzina ili la Mulungu wamphamvu zonse ndipo zinalulidwa kwa iye kuti iye anali mmodzi wokwanira mu zonseyo iye analibe wothandizira iye samaso aliyense alembe aliwonse iye anali Mulungu yekha Mulungu iye anali Mulungu yekha ndipo iye anaonekera kwa Abrahamu mu dzina ili ndipo pamene iye anaonekera kwa iye mu dzina ili Abrahamu anazindikira yemwe iye anali iye anasintha dzina la Abrahamu tsopano iye wafika ku chidzalo chakukhulupirira tsopano mukuona pamene mpingo wabwera ine ndikuyembekeza inu mukhoze kuwerenga pakati pa mizere wabwera pamalo amene iye waululira kwa iye yemwe iye anali ndiyeno iye anasintha dzina la Abrahamu kuti lonjezo likhoze kukwaniritsidwa tsopano inu mukuti simumakhala kalikonse mu dzina ndiye nchifukwa chiyani iye anasintha dzina la Abrahamu kuchoka kwa Abrahamu kudzakhala Abrahamu ndichifukwa chiyani iye anasintha dzina la Yakobo kuchoka kwa Yakobo saplanta kudzakhala Israeli alonga ndi Mulungu ndi chifukwa chiyani iye anasintha dzina la Saulo kudzakhala Paulo ndithudi dzina lake ndithudi limatanthauza china chake ndithudi limatero ngati simunatchulidwe molondola Mulungu adzalisintha ilo ngati iye wakuyitanani inu inde bwana zindikirani yanasintha dzina lake pano tsopano kuchokera kwa Abrahamu kudzakhala Abraham chimene chimatanthauza atate wa mafuko anongezera HRM Abraham. Chotero, yana jira zimenezi kuti lonjezo la tuntu likwaniritsidwe. Ndipo mwana tsopano yemwe anali atalonjezedwa kwa nthawi yayitali akanakhoza kuonedwa kapena mwina mwake ululidwa. Amene yana sinda dzina lake ndipo iye anazindikira yemwe iye anali. Iye mwina mwake ayenera kuti anali mwina angaganiza kuti anali gulu la iwo. Koma iye anazindikira kuti iye anali Elohim, Mulungu yekha. Koma pamene iye anachita zimenezo ndiye iye anamusintha dzina lake. Iye anati, tsopano Abrahamu, iwe sudzatchedwanso Abram, koma Abraham. Pakuti atate wa mafuko, ine ndakupanga iwe, Abrahamu. Tsopano, iye ali muchikhalidwecho tsopano. Iye ali muchikhalidwecho pambuyo pa vumbulutso la yemwe iye ali. Iye tsopano ali muchikhalidwe chakuti amuone mwanayo akululidwa. Mwanayo wakonzeka kuti abwere kuti adzaululidwe. Oh, ana a Abrahamu. Zindikirani, yana sintha dzina la mtumiki wake pa nthawi yotsiriza yomwe. Posachedwapa anali 99, chatsala chaka chimodzi. Ndipo iye anasintha dzina lake kuchoka kwa Abraham kudzakhala Abraham. Kusintha dzina lake anawonjezera HRM lomwe limatanthauza atate. Iye anali woti adzakhale atate, atate wa lonjezo, atate lonjezo.
Oh, if you've got spiritual discernment.
Oh, ngati inu muli nako kuzindikira kwa uzimu, mvetserani pambuyo pa vumbulutso la dzina lake. La yemwe iye anali, iye anasintha dzina lake. Tsopano lidachitika vumbulutso, tsopano iye anali kantha dziko lapansi. Palibe gulu la Mulungu, alipo mmodzi. Tsopano ndi nthawi ya vumbulutso la mwana amene analonjezedwa kuti adzaululidwe kwa mbewu ya chifumu ya Abrahamu ya lonjezo. Taonani, iye anazisintha izo kuchokera kwa Wesley Baptist, Presbyteria, Chipentecost. Ine sindikudziwa ngati ndinene izi kapena ayi. Inu simukusowa kuti muzikhulupirira izi. Koma ine ndikuyembekeza inu mundikhulupirira ine, pakuti ine sindikufuna kuti ndikupwetekeni inu. Koma taonani, sipanayambe pakhalapo mtumiki kwa mipingo ya Mulungu kudutsa mu mbiri yakale yonse ya nthawi yomwe inakhalapo ndi mtsogoleri. Chiyambireni kukonzanso monga mtsogoleri yemwe ife tili naye lero, Billy Graham kulondola, chifukwa iye wapita ku dziko lonse. Mukuona? Ndipo zindikirani, ife sinayambe takhalapo ndi munthu wokonzanso aliyense. Ife timutenge Sanke, Mude, Fine, Calvin, Knox, aliyense yemwe angakhale, Wesley, Luther, sipanakhalepo mmodzi wa dzina lothera HRM mkale. Mtumiki yekhayo yomwe ife takhalapo naye mibando ya mpingo ali ndi dzina lothera HRM, GRAHRM, Graham.
And Graham is six letters.
Ndipo Graham ndi zilembo sikisi. Ndipo sikisi ndi nambala ya munthu, tsiku la munthu. Munthu analengedwa mu Genesis 1:26 pa tsiku la sikisi. Koma 7 ndi chiwerengero cha Mulungu. Tsiku la 7 Mulungu anapuma. Osati sikisi kusonyeza kuti GRAHRM uyu akhoza kukhala kwa mpingo umene uli mdziko. Koma ABRAHRM Abrahamu ndi zilembo 7. Mukuti palibe chilichonse mu manambala. Ndiye inu simukudziwa manambala Baibulo lanu. Mukuona? Inu ndi 2D, mukulakwitsa izo tsopano, ZDD. Mulungu amakhala wangwiro mu 3, ndi kupembedzedwa mu 7, ndi kuyesedwa mu 40, ndi zikondwerero mu 50. Oh, chilichonse imene inu mukufuna kuchita, masamu onse. Baibulo limayenda mu masamu.
The sixth is
zindikirani, wasikisi ndi mtumiki woti atumizidwe ku dziko lapansi. Ndipo zindikirani, 7 ndi chiwerengero cha Mulungu. Ndipo zindikirani pa nthawi iyi yakuonekera tsopano kapena kulula kwa mwana, pamene izo zidzaululidwa mwana, iwo anali Ada zindikira kale dzina ake. Anadziwa yemwe iye anali. Iye ndi El Shaddai, wamphamvu zonse Elohim. Koma tsopano ife tikufika ku nthawi ya mwana wolonjezedwa kuti adzulule yekha mwana Isaki, mwini wake yemwe analonjezedwa, wakonzeka kuti abwere poonekera. Ndipo iye sakanakhoza kuchita izo mpaka iye atatumiza ndi kusintha dzina lake kuchokera kwa Abrahamu kukhala Abrahamu, chifukwa atati wa mafuko iye anali. Zindikirani. Hamu, H-A-M-U, Atate, Atate wa mafuko.
Look how fitting that is with Malachi 4.
Dangana ni mwemezo ziku kwanira na ndi Malachi 4. Kubezele tachikrubiriro. Kubele la kwa magolo. Mbeu ya Abraham. Izabwezele tsedwa kuntundu wa chikrubiriro. Chimena Atate Abraham analinacho. Mbeu ya vya chifumu. Malachi 4 kutawa kwa nilitsidwe. Ndiku bwezele tsanso chikribiriro chimene chinalipo kare mbuyo mopa chiambi. Kuchibwezele tsanso icho kwa mbeu ya chifumu ya Abrahamu. Ndiro njezo. Ndiro ndendendero njezo.
The royal seed is to be revealed.
Mbeu ya chifumu ndiyoti ululidwe. Ndipo mwa mbeu ya chifumu imene ili mbeu ya chifumu ya Kristu. Kristu ndi mbeu ya chifumu. Ndipo mbeu yo ndi mzimu woyera umene uli mitima ya anthu amene amakhulupirira mwa Mulungu. Amene akugwira mawu ake. Ndipo Mulungu akugwira ntchito kupirira mwa iwo. Kunyamula uthenga omwewo. Kanthawi pang'ono ndipo dziko silindionanso ine. Komabe inu mudzandiona ine. Ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu. Ndipo ntchito zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita. Maona ulula izo masiku otsiriza apa. Momwe izo zikuyenera kubwerera.
The 18th chapter now, immediately after the change.
Sobano penyani mudwa 18 sobano. Mwansanga dzina lita sinthidwa. Mulungu akuonekera kuti adzulule yekha muthupi.
After the name's made known. Who he is.
Dzina litapangidwa kudziwika yemwe iye ali. Mulungu akuonekera muthupi. Abrahamu tsiku lina lotentha. Masabata angapo chabe kapena miyezi. Sodomu asana uchebe. Ndipo Isaki anabwera poonekera. Ndipo zindikirani Abraham akukhala pansi pa mgwalangwa wake. Ndipo Loti ali uko mu Sodoma. Ndipo iwo akusangalala ndi zosangalatsa za mdziko. Komabe ye ndi mbusa Loti. Mwina make ye anali ndi gulu labwino lalingʼono kumusi uko. Chilichonse chimene ye anachita, Baibulo linati zoyipa ndi machimo a anthawiyo anasautsa moyo wake wolungama. Kotero yayenera kuti anali ndi maloti ambiri amakono lero. Kuna iye ankadziwa kuti iye sakanakhoza kunena kanthu za izo. Kotero ndiye zindikirani. Hapo iye anali. Koma Abrahamu yatatha kuululidwa kwa iye. Sopano Elohimu anali yemwe anakhala kuyankhula ndi iye. Sopano iye wakhala pansi pa mgwalangwa. Ndipo apa pakubwera amuna atatu. Akuyenda ngati anthu. Penyani mphamvu ya vumburutso la yemwe Mulungu anali linali pa Abrahamu. Chimenero linachita kwa iye. Dzina lake litasinthidwa kuchoka kwa Abraham kudzakhala Abrahamu. Iye anaona amuna atatu akubwera. Ndipo iye anawatcha atatuwo modzi mbuye wanga. Atatu ayiwo kukhala modzi osati chomwecho ndi nambala 6 Loti. Iye anaona awiri akubwera. Ndipo iye anati ambuye anga. Masomphenya Abrahamu ndi vumburutso zinamuonetsa iye kuti iye anali Elohim wokwanira mu zonseyo. Mbeu yake iyenera kulandira chinthu chomwecho. Zindikirani momwe iye anadziwulira yekha. Momwe iye anadzipangitsira yekha kudziwika. Kwaya iye anali kulondola kapena ayi. Zindikirani kwa okhulupirira ona. Chizindikiro chomwe iye anachita. Kodi iye chinamuchitikira chiyani kuti amupangitsa iye kudziwa kuti ameneyo anali Elohim. Tsopano iye anati mbuye wanga ndi chilembo chachikulu AMBUYA. Sikola la aliyense ili mukudziwa izo. Sikola la aliyense amadziwa kuti ameneyo ndi Elohim. Mmodzi wokwanira mu zonse Elohim. Mwamuna ananena kwa ine nthawi ina, inu simumakhulupirira kuti ameneyo anali Mulungu. Ine ndinati ine ndithudi ndi matero. Abrahamu anati uyo anali Mulungu. Iye anayankhula ndi iye. Yayenera amadziwa. Iya. Oh iya anati inu mukutanthauza kuti Mulungu atayima pamenepo hakudya nofu wa ng'ombe ija ndi kumwa mkaka wochokera ku ng'ombe ndi kudya mkate wachimanga chilichonse chimene inu mukufuna kuchitcha icho pamenepo. Ine ndinati iye anachita zimenezo bwanji inu simukumudziwa basi Mulungu wathu. Chabwino mayi iye akanakukhoza basi bwanji. Iye anangofikirapo. Ife tinapangidwa kuchokera ku michere 16, mafuta, kuwala kwa kozimiki, ndi potasi, ndi kasiyamu, ndi zina zotero. Zinthu 16 basi. Iye anangozigira izo pamodzi. Ndipo anawuzira mwa izo. ndipo anayenda kupita mdziko lapansi.
Ndinewokonda kuti iye ndi Atate wa mtundu umenewu. Ngakhale mphutsi zidaononga thupi ili, komabe ine ndidzakuyitanani inu.
Iye analonjeza kuti adzachita zimenezo. Iye ndi Elohim. Anawuzira dzina zodzaza mdzanja ndipo anati, bwera pano we mudu, kapena chilichonse chimene chinali angelo, ndipo anapita kumeneko. Tiyeni titsikireko ndipo tikayang'ane ku Sodomu. Tikaone chimene chikuchitika. Ndipo Abrahamu lidachitika vumbulutso, iye analiona ilo, ndipo iye anadziwa kuti panali Mulungu mmodzi. Ndipo iye anaziona izo, ndipo iye anati, Ambuye wanga, bwerani pambali, khalani pansi, ndiloleni ine ndisambitse mapazi anu. Tsopano, iye sananene kuti, Mbuye, ndipo penyani, izo zilimu chirembo chachikulu pamenepo. Aliyense akudziwa zimenezo. Ine ndili ndi emphatic diglot. Maona, ndi chirembo chachikulu. Mbuye, Ambuye Elohim, mmodzi wowanira mu zonseyo, anati, ndiloleni ine nditenge madzi pang'ono, ndikusambitsa mapazi anu, ndikukupatsani inu chidutswa cha mkati, ndiye inu mukhoza kumapita pa njira yanu. Mukuti ine ndachedwa kwambiri pano, ine kuli bwino ndifulumire, ine ndikufuna kufika chakuno, ndipo ine sindikudziwa kuti ine ndikwanitsa liti, mungopirira nane modalikirapo pang'ono pokha. Inu mutero? Zindikirani Elohim, mmodzi wokwanira mu zonseyo, Mulungu, ndipo iye anati, penyani chimene iye anachita. Tsopano awiri ayiwo anauyambapo, iwo anapitira kumayang'ana musi chaku Sodomu. Ndipo iye anati, ndipo inu mukuganiza kuti ine ndingabise chinsinsi ichi kwa Abrahamu, iye samachita kanthu mpaka iye atula izo kwa aneneri ake. Mwaona, iye amawadziwitsa iwo. Ndipo iye anati, ine sindimubisira izi. Poona kuti iye ndi wodalitsidwa wa Mulungu, ndipo iye adzalandira dziko lapansi ndi zina zotero. Mbewu yake idzakhala mwina mwake, idzakhala Atate wa mafuko ambiri. Ine sindimubisira iye zimenezo, ine ndimudziwitsa iye zimenezo. Ndipo kotero iye anati, anayamba kuwulula kwa iye. Ndipo iye anati, Abrahamu, osati Abram. Abrahamu, ali kuti mkazi wako Sarah. Kodi iye anadziwa chotani zimenezo? Chabwino, basi tsiku izo zisanachitike, iye anali Abraham. Tsiku kapena awiri izo zisanachitike, ndipo iye anali Sarai. Ndipo tsopano iye ndi Sara, ndipo iye ndi Abrahamu. Anati Abrahamu, ali kuti mkazi wako Sara. Abrahamu anati, yali muihema kumbuyo kwanu. Iye anati, ine ndidzakuchezera iwe molingana ndi nthawi ya munthu. Ndipo mwana uyu yemwe analonjezedwa wakonzeka kuti abwere kuonekera tsopano. Inu mukhala naye iye. Ndipo Sara kwa iye mwini anakhala ngati anaseka, anati, ine pokhala wokalamba ndipo ndidzakondweranso ndi mbuye wanga. Ndipo iye wokalamba, china chake chonga icho chotero, chifukwa iye anali 90, ndipo iye anali 100. Ndipo tsopano, kodi ine ndingakhoze kuchita izo kachiwiri? Ndipo ngero mtumiki Mulungu muthupira munthu anati, nchifukwa chiyani iye anaseka? Icho chinali chitsimikiziro. Chifukwa chiyani? Zinasonyeza kuti vumbulutso linali loona. Zinasonyeza kuti chimene iye anamutcha iye Elohimu chinali cholondola, chifukwa iye anali mawu. Icho chinali mwa Hebri mutu wa folo ndi miya 12 anati, mawu a Mulungu ndi akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse, ndipo amazindikira zolingalira ndi zokhumba za mtima. Ndipo pamene Abrahamu anaona izi, iye anali wotsimikiza ndiye kuti iye akanakhoza kumutcha iye Elohimu. Elohimu, iye anali mawu yemweyo dzulo lero ndi pa nthawi zonse. Zindikirani pamene Yesu, mbewu ya chifumu ya Abrahamu, inabwera poonekera. Iye anadzulula iye mwini kwa mbewu ya chibadwa ya Abrahamu. Muchizindikiro chomwecho, ndipo iwo anamutcha iye Belezebule. Icho chinawachititsa iwo khungu wosakhulupirira, kuwachititsa iwo khungu ndi kuwapangitsa iwo kuchitira mwano ndi kuwatumiza iwo ku Gehena. Koma izo zinapereka kupenya kwa muyaya wawokhulupirira, amene anadzozedwera ku moyo wa muyaya. Zindikirani, Yesu analonjeza kuti masiku otsiriza kudza kwa mwana wa munthu kusanachitike, kuti iye adzabwera ndi kudzadzulula yekha, pamene masiku amene mwana wa munthu ali kuululidwa. Mbewu ya chifumu ya Abrahamu idzaone chizindikiro chomwecho. Tsopano zindikirani, pamene iye ananena ndizo Luka woyera 17:28 ndi 30, ndipo monga izo zinali masiku a Sodomu. Sobano, Yesu anene na izi. Ine ndilibe udindo pa zimenezo. Iye, ine ndilindi udindo onena izo. Unena zimene yana nena. Koma Yesu anene na izi. Monga izo zinali masiku a Sodomu.
So shall it be in the coming, at the coming of the Son of Man.
Chomwe chonse izo zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu. Sobano zindikirani masiku amene mwana wa munthu akululidwa. Pamene mwana wa munthu akululidwa kumpingo wake. Monga kwa Abrahamu yanali Mulungu, yanapitiriza mabwera chotsika, anatsimikizira panganolo, anazindikira yemwe yanali, ndipo dzina lake linasintha. Zindikirani, ilo linasintha iye asanafike pa phiri, akuyangʼana pamwamba pa Sodomu. Basi mwana olonjezedwayo asanabwere. Yesu anenenso chithunzi chomwecho. Yesu anati kuwerenga Bible lomwelo limene ine ndikuwerenga, ndipo inu mukuwerenga. Ngati inu mukufuna kuti mudziwe chomwecho chinali, mubwerere ndipo mukaone zomwe iwo anali kuchita masiku a Sodomu. Zindikirani, osati mochuluka kwambiri masiku ano, yana wauza makhalidwe awo oyipa. Mumwe iwo ankadyera, kumwa, kukwatira, kuperekedwa muchikwati. Koma mu Sodomu, sobano, palibe madzi. Mulungu analonjeza izo mwachizindikiro cha utawaleza. Iye anatipatsa ife chizindikiro. Iye nthawi zonse amapereka zizindikiro. Utawaleza. Iye nthawi zonse amakumbukira zizindikiro zake. Nthawi zonse okhulupirira kwa izo kudutsa zakazi. Samalephera kupereka chizindikiro cha utawaleza. Iye nthawi zonse amapereka zizindikiro zake. Zindikirani, ndipo muchizindikiro chimenecho yana lonjeza kuti sadzaononga dziko lapansi osatinso ndi madzi, koma yana nena kuti ilo lidzatero lidzayaka. Ndipo zindikirani, Yesu apakunena, monga zinali masiku a Sodomu, dziko la mitundu linali loti lidzaonongedwa. Achi Sodomu, tsopano tayang'anani pa makhalidwe a mafuko, tayang'anani pa makhalidwe a mpingo, monga ngati loti. Taonani, zomwe ziri pansi pakati pawo, mwamuna, GRAHAM, wakankhira iwo kutali, andara amenewo kwa mpingo wa chibadwa, sopano pa mpingo wa uzimu. Nthawi zonse pamakhala magulu atatu a anthu, ndiwo okhulupirira, osakhulupirira, ndiwo odzipangitsa kukhulupirira, ndiwo amakhala nawo mu gulu lililonse. Ngati inu munamverera kupsinjika kumenene ndinachita, inu mukanadziwa kuti iwo anali pano sikuno. Kotero ndiye kotero, inu ndi atatu onse, zindikirani, ndi inu pamenepo, nthawi zonse, pamakhala makalasa atatu amenewo, kuli konse. Sopano, ngati mungaone kuti izo zinali zoti zidzakhala chinthu chomwecho pamene mwana wa munthu anali oti adzaululidwe kwa mbewu ya chifumu ya Abrahamu kudzera mwa Khristu. Khristu ndi mbewu ya chifumu. Pamene iye akululidwa masiku otsiriza. Sopano mwapamalo dziko likukhala ndendende chifukwa mwana amene anauka kumawa akudzalowa kumadzulo. Ndipo ilo linali tsiku la chimbuzi. Anapanga mabungwe zipembedzo. Koma kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo, anatero neneli Yeremiya. Tsopano ndipo masiku pamene mwana ameneyo iye anatuluka kuchokera kuseri kwa mitambo ya chipembedzo kuti adzadzulule iye mwini. Yana ati dziko lidzakhala litakhala monga momwe linakhalira masiku a Sodomu, ndipo mwana wa munthu adzadzulula yekha kachiwiri kwa anthu ake. Taonani momwe iye analulira izo kwa mbewu ya Isaki. Yang'anani momwe iye ati adzalulire izo kwa mbewu ya chifumu. Mkwati ibwi wa chifumu, mfumukazi, mfumukazi ndi mbewu ya chifumu. Monga Mulungu anatikutsira fuko kuchokera ku fuko mu Igupto, ya kututsa mpingo kuchokera mu mpingo, kapena mkwati ibwi kuchokera mu mpingo, mpingo kuchokera mu mpingo. Ndipo tsalira ambewu ya mkazi ndi amene anatsalira. Adzakhala kulira ndi kuchita ukali ndi kukukuta kwa mano, chifukwa iwo analibe mafuta mu nyali zawo mzimu oyera. Nthawi zonse umayimirira. Ndi zimene zotu pamenepo. Malo akukhala bwino bwino. Ndipo tsopano yang'anani pamwamba pa phiriro. Tsopano mpingo Abrahamu, Loti, achi Sodomu. Dziko mpingo osankhidwa, mpingo mkwatibwi kuchokera mu mpingo. Ife tikukhala pamalo mokhoza. Dziko lili mukutembenuka koyenera kwa iro. Kupotoza chilichonse chapotozedwa, ndizo ine ndidzakuwuzani inu, chilichonse ndi hybrid. Iwo ine ndimabwera kuno ndinaona chikwangwani chachikulu chinati chimanga cha hybrid. Bwanji icho si chabwino ayi, izo ziyenera kukupangitsani inu osakhulupirira kuti mulumphe. Pamene Mulungu anati mulole mbewu ili yonse ibare mwantundu wake. Ndipo inu mukoza kupanga chimanga cha hybrid ndi kuchipanga icho kukhala chimanga chooneka bwino. Koma inu simungakhoze kuchibzalanso icho kachiwiri. Mulibe mmoyo mwa icho. Ndipo umo ndimo ife tachitira ndi charity. Ife tachipanga icho kukhala chokongola. Ndipo tachikongoletsa icho ndi zonyezimira zachipembedzo. Koma icho chilibe moyo mwa icho. Icho sichingakhoze kubala umboni wa Baibulo umenewo kachiwiri. Mugona, sichingakhoze kubala umboni wachiukitsiro cha Khristu ndi nkhani ya hybrid. Anthu ovala bwinoko, olipidwa bwinoko, zipembedzo zokulirapo, olemera, ambadwa wa Laodikaya, ndendende. Olemera, osasowa kanthu, osadziwa kuti ndiwe omvetsa chisoni watsoka ndi wakhungu ndi wosauka, wamaliseche ndipo osadziwa izo. Ngati munthu akanadziwa kuti iye ali wamaliseche, inu mukanakhoza kumuyankhula iye. Koma pamene iye sakudziwa izo, amenewo ndimaonekere omvetsa chisoni, omvetsa chisoni. Musawanyoze anthuwo, koma muziwachitira chifundo. Banji ngati ameneyo mukanakhala inu muchikhalire chimenecho. Banji ngati mawu akanati sana ulidwe kwa inu. Kodi inu mukanachita chiyani? Ndi chiyaninso chikanakhala chofunikira? Ngati maso anu akanakhala khungu kwambiri, inu simukanakhoza kuwaona iwo. Awo ndimaonekere omvetsa chisoni. Ndipo ndendende basi mwapamalo, inu simungakhoze kuyika chala pa icho. Apa icho chakhala, basi zomwe yana nena kuti zikanadza chitika, zizindikiro izi zidzakhala masiku otsiriza. Onani pamene wakhala, basi ndendende. Tsopano penyani kupanga hybrid, inu mukudziwa ngati chilichonse ine, inu mutenge, monga inu mutenge bulu, ndikumubereketsa iye kwa kavalo, kavalo wankazi kani. Ndipo kodi inu mumapeza chani? Inu mumapeza mphongolo. Koma mphongolo ameneyo sangakhoze kuberekanso kachiwiri. Mukuona Mulungu anati mulole mbewu ili yonse ibale za mtundu wake. Tsopano kodi kusintha kwanu kumachokera kuti? Chitani yomwe yatsutsa chimene inu munanena kuti inu mumakhulupirira. Mulungu anati mulole mbewu ili yonse ibale mwa mtundu wake. Iyo singakhoze kuberekanso kachiwiri. Ayi ayi, iyo yatha. Ndipo ine ndikuganiza mphongolo ndi imodzi ya zinthu za umbuli zomwe ine ndina yamba ndazionapo. Inu simungakhoze kumuphunzitsa iye kalikonse. Yadzakhala pamenepo ndi makutu akuluakulu atali awo. Inu mukudziwa, ndipo iye adzadikirira mpaka miniti yakufa yomwe kuti akukankhe iwe iye asanafe. Iye basi, inu simungakhoze kumuphunzitsa iye kalikonse. Izo zikundikumbutsa ine. Iye adzakhala pamenepo ndipo inu mupite mukamuze iye zinthu zikundikumbutsa ine za anthu ena. Akudzinenera kukhala wokhulupirira lero. Makutu akulu atali adakhala pamenepo ndipo masiku azozizwitsa anapita. Iye sakudziwa kumene iye anachokera. Iye samadziwa kanthu za iwo. Chinthu chokhacho chimene iye amachidziwa ndika chikhulupiriro kena kampingo. Koma ndiloleni ine ndikuwuzeni inu, ine ndili ndi ulemu kwa mtundu wamba. Nyamata yakhoza kukuwuzani inu mtundu wake, yakhoza kukuwuzani inu omwe anali abambo ake, omwe anali amayi ake, omwe agogo ake akazi, agogo amuna anali. Iye ndi mtundu wenweni. Omwe chonse amatero a Christian ena amenewo akhoza kuziyendetsa izo mowunjika kumene ku buku la machitidwe. Ndikuona kumene iwo anachokerako. Mkhristu wa mtundu wenweni wobadwa mwa mzimu omwewo, chinthu chomwecho kumachita mwa njira yomweyo, wozunza omwewo, abulu ndi akavalo akudyera pamodzi. Ndiko kulondola ndi zimenezo kuti pamenepo inu muyenera kukhala nazo izo ngakhale. Lero ndi tsiku la hybrid. Ine ndinaona nkhani mu Reader's Digest osanika leli tali. Titilizani kudyetsa akazi nyama ya hybrid ndi zinthu. Iwo sangakhoze kukhala ndi ana awo. Iwo akusintha. Iwo akumakula mapewa. Ndipo akumachepa chiuno. Bwanji ndicho inu mukudziwa. Munthu nthawi zonse amadzononga yekha ndi chitukuko. Bwererani kwa Mulungu, khulupirirani Mulungu, bwererani ku mbewu ya pachiyambi. Bwererani ndipo mukhulupirire iwo. Inu munawerengapo te anga, inu muli nawo matepi anga kani. Ine ndikuganiza munawamverapo iwo pa mbewu ya pachiyambi ndi mtengo wa mkwatibwi. Ndi zinthu zimenezo zomwe zili zoona. Ambuya akudziwa zimenezo. Mwe zinthu zimenezo zimanenedweratu miyezi ndi miyezi. Anthu inu, zomwe inu mukuona pano ndi zapangono chabe. Zomwe inu mukuona zikuchitika. Afunseni anthu omwe akhalapo. Afunseni ngati nthawi imodzi zinayamba zaleperapo. Umafotokoza za anthu zivomezi, zinthu zomwe ziti zidzachitike mzimu oyera umatiuza ife. Ndikulondola uko pali munthu amene wakhalapo zedi ndi anthu osiyana siyana monga Marilyn Monroe kale asanamwalire iwo anenena kuti iye anadzipha iye sanachite zimenezo iye anamwalira ndi nthenda ya mtima mwamtheradi munthu uyu wankhondo uyu Maginot Line ku Germany zinthu zonsezo basi masauzand a zinthu mwangwiro pa dontho nthawi iliyonse iwo sangakhoze kukhala china chilichonse koma mzimu woyera mukuona mukuona iye analonjeza izo iye anapereka zinthu 7 mu 1933 zomwe zidzachitike ndipo tsopano chimodzi chilichonse cha izo chafika pochitika koma zinthu ziwiri mwangwiro basi ndendende momwe kuti ngakhale President Kennedy adzatengedwera mkati izo zili mmenemo pa mabuku anga pakali pano zonenedwa zaka 33 zapitazo ndendende momwe kuti mzere wa Maginoti udzamangidwire zaka 11 iwo usanamangidwe momwe Hitler akanati adzaukire ndi fascism ndi Nazism ndi zonsezo kuti zidzamangire mu chikominisi ndipo chikominisi chidzaononga chikatolika ndipo icho chidzatero inde zilibe kanthu zomwe wakuchita ndipo anasonyeza anati padzakhala bungwe la ecumenical ndimomwe mipingo yonse kanati idzabwere pamodzi ndi kudzapanga fano lotchedwa chiremba cha chirombo inu mukuwaona iwo pa nseu pomwe pakali pano ndendende kulondola izo ziyenera kuchitika chifukwa izo sizimalephera kukhala zili aliyense amene amadziwa konse zimenezo aliyense zitengeni izo kuzungulira dziko lapansi izo sizinalepherepo nthawi imodzi miyezi ndi zaka kutsogolo kwa nthawi izo zimangokhala zolondola mangwiro pa dontho ndi mulungu pakati pano anthu mulungu ali mwa ife mzimu woyera zindikirani yesu ananena kuti mbewu ya chifumu idzazindikiridwa ndi chinthu chomwecho apa muluka mutu wa 17 o bwererani o omwazika kuchoka kuzipembedzo zanu kupita kwanu aliyense wa ife akhoza kukhulupirira kuti mulungu ngati inu mumakhulupirira mwa mulungu inu mukudziwa kuti mulungu amachiza odwala ilo sifunso bwanji ngati inu simukukhulupirira zimenezo inu mukudziwa iwo ankanena masiku amenewo yehova ife tikudziwa yakhoza kuchiritsa koma iye sangathe kupulumutsa tsopano yakhoza kupulumutsa koma iye sangakhoze kuchiritsa mwaona basi njerekezi yemweyomweyo chinthu chomwecho iye ali zonse mpulumutsi ndi mchiritsi iye ndi yehova ire ndi yehova rafa oh bwererani kumbukirani yanalonjeza malo awa achilichonse chitakhala momwe izo zilili tsopano zazomwe ziti zidzachitike iye anati izo zidzachitika ndipo izo ziyenera kuchitika anthunu ine ndikupepesa ine ndakusunganinu mochedwa tsopano tiyeni tiweramitse mitu yathu miniti yokha ine nditero ine ndidzatsiriza izi mwina mwake mawa usiku ine ndili nawo pafupifupi masamba ena 6 azolemba pano muweramitse mitu yanu mphindi chabe mukhale olemekeza aliyense inu mukhoza kusagwirizana ndi ine inu muli nawo ufulu kwa zimenezo ine ndili nawo ufulu wofotokoza zomwe ine ndikuganiza ine ndinali nalo lemba tsopano zilibe kanthu zomwe ine ndinganene ngati mulungu sayikira kumbuyo izo ndiye yuli mutumimu sikugwira ntchito ndiye iyo yakanidwa zilibe kanthu momwe izo zikumvekera zabwino ndi momwe izo zikumvekera zenizeni yuli mutumimu ayenera kuzisonyeza izo mbewu iyenera kubwera kumoyo ngati iyo sitero ndiye kuti iyo sinali chomwecho tsopano kwa machiritso ine ndayesetsa kukuuzani kuti ine sindine mchiritsi alipo anthu ambiri amene amadzitcha okha achiritsi ndiye alipo ambiri otsutsa omwe amawatcha anthu achiritsi zimenezo kungofuna kuti awatsutse mtima wawo suli pa ubwenzi ndi mulungu ukuona aliyense amadziwa kuti palibe munthu angachiritse mzake mulungu amachiza matenda mulole mulungu ayitanire imfa yanu ndipo mupemphere zonse zomwe inu mukufuna ndipo chipatala chimakupatsani inu Jackson wa mankhwala tsiku ndi tsiku ndipo inu mudzafa chimodzimodzi basi ngati ndingadule dzanja langa usiku uno ndikudzayima pano ndi dzanja lodulidwa palibe mankhwala pa dziko lapansi omwe angachiritse dzanja langa ife tilibe mankhwala amene amachiritsa palibe mankhwala amene amachiritsa dokotala aliyense angakuuzeni inu zimenezo iwo amangotsukapo pamene mulungu amachiritsa iwo sangakhoze kumanga minyewa ngati ndingadule dzanja langa ndipo inu mukuti inde Barry Branham alipo mankhwala ochiza zimenezo chabwino ine ndikufuna kudziwa ndi ati amenewo ndiloleni ine ndikusonyezeni inu ngati nditadula dzanja langa ndikugwa pansi wakufa apa dokotala akhoza kubwera ndikudzakonza thupi langa ndikupangitsa kuti ine ndioneke mwachibadwa kwa zaka 50
kulisoka dzanja langa ndi kunditengera ine kunja uko ndi kumaka ndi baya Jackson wa penicillin tsiku lililonse ndipo muzaka fifite kuchokera tsopano kuchekeka kumeneko kudzakhala monga momwe dzina lili pamene iko kunapangidwa ngati mankhwala anapangidwa kuti azichiritsa pochekeka bwanjiwo samachiritsa zimenezo mankhwala aliyonse amene angachiritse kuchiritsa kuchekeka pa dzanja langa adzachiritsa kuchekeka pa desiki iyi adzachiritsa kuchekeka pa chikhoto changa ngati wangachiritse kuchekeka iwakhoza kuchiritsa kuchekeka zilibe kanthu kumweko kuli chabwino inu mukuti bwanji mankhwala anapangitira anthu ndiye bwanji wosamachiritsa chabwino inu mukuti moyo wachoka mwa inu ndiye kuti pali chinanso pambali pa mankhwalawo chimachiza ndi moyo zedi ndipo moyo ndi mulungu ndithudi izo ndi choncho komabe ena ndi ochimwa apolozedwa nazo izo komabe inu muli muchifanizo cha mulungu ndipo moyo umene inu muli nawo umene mulungu anaopereka iwo kwa inu inu mukudziwa zimenezo ayi chifukwa mulungu ndiye mchiritsi moyo ndi mchiritsi inu mukukhulupirira zimenezo mwaona ndaona zambiri zikuchitika tsopano tiyeni tingomuvomereza iye sichoncho inu ife tisanachite zimenezo ine ndikudabwa ndangati muna amene akhutitsidwa kale ngati ndinu obwera kumene kuno simunayambe mwakhalapo muno kale kuti inu mukumukhulupirira iye kuti ndi mwana wa mulungu ndipo mwaichi uthenga usiku uno mawokha iye asanachite nkomwe chilichonse kuti inu mukhulupirire iwo ndipo inu mukufuna kuti ine ndikukumbukireni inu mupemphero kwezani mwamba dzanja lanu mutero inu o mulungu akudalitseni oh my manja 3 kapena 400 mulungu akudalitseni inu chikhulupiriro chimadza pakumva kumva kwa mawu chifukwa chimene ine ndinanena zimenezo mbewu idzapeza chisomo ndi mulungu ine ndikuganiza tsopano malo mwakungoyitana nzero wa pemphero pamwamba pano ine ndingokupangani inu kuti mupemphere loleni ine ndikupatseni inu lemba koyamba ndi zimene ife timachita ziyenera kukhala mwa malemba ziyenera kukhala mwa malemba mulungu sadzilemekeza china chilichonse mulungu sadzilemekeza bodza inu mukudziwa zimenezo inu simungakhoze kuzika izo kwa iye iye samalemekeza mabodza iye amangolemekeza kokha mawu ake koma iye analonjeza kuti mawu anga sadzabwerera kwa ine pachabe iwo adzakwaniritsa zomwe iwo anakonzedwera ndipo ife tikuona mawu omwe anayikidwira kwa lero zilibe kanthu kuchuluka kwa kusakhulupirira kwauka munsasa mulungu adzalemekeza mawu ake pamene iye apeza chikhulupiriro choti awalemekeze nawo iwo tsopano pena pake mchipinda chino ine ndikufuna inu mutenge lemba ili ahebri mutu afili ine ndikukhulupirira ndi umenewo baibulo linanena kuti iye ndi wamkulu wa nsembe pakali pano amene akhoza kukhudzidwa ndi kumverera kwa zifuko zathu ndipo ine amene munakweza dzanja lanu ine ndikufuna inu mwansanga pamene msonkhano ukafika kumapeto apa ine ndikufuna inu mubwere ndi kudzayima mozungulira pano ndipo mudzapemphereredwe kumulandira Khristu ngati mpulumutsi wanu mudzatenge ulendo wopita kuchimodzi chatchali chijabwino kuzungulira kuno zilibe kanthu kumwecho chili wina wake amene amalalikira uthenga mupite kwa iwo ndipo mukapemphe ubatizo wa Chikhristu ndipo abusa adzakutengani inu kuchokera pamenepo kumapitirira iye ndi munthu wa mulungu iye anayitanidwa kuti adzakhale munthu wa mulungu iye adzatero iye adzakutengani inu kuchokera pamenepo kumapitirira basi ngati ine ndikanamakhala mu mzinda uno ine ndikanakhala wa ina ya mipingo iyi kuno ine ndikanabwera kwa iwo amene amakhulupirira uthenga ine ndikanakhala kumeneko ndithudi ine ndikanadzizindikiritsa ndekha ndi iwowo chifukwa ndicho chimene inu muyenera kuchita ndipo ndicho chimene inu muyenera kuchita tsopano ngati ali wansembe wamkulu yemwe angakhoze kukhudzidwa ndi zomverera za zifoko zathu tsopano yali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse chotero yayenera kuti achite mofanana monga iye anachitira dzulo tsopano penyani mkazi wang'ono anakhudza chovala chake nthawi ina ndipo iye anatembenuka ndipo anadziwa chimene iye anali nacho ndipo anamuza iye kuti chikhulupiriro chake chinamupulumutsa iye ndipo iye anamverera mwa iye mwini iye sanatenge kupweteka kulikonse kuti atsimikizire izo iye sankaswa kuti atsimikizire izo inu simumatsimikizira zinthu inu mumakhulupirira mulungu mukuona inu simumatsimikizira mulungu nkomwe inu simungakhoze kutsimikizira kuti mupulumutse moyo wanu alipo mulungu kungopita kunja kuno ndi kukati ndiloleni ine ndimuone iye mwaona inu muyenera kumukhulupirira iye da zonse za mulungu ndi zauzimu chikondi chimwemwe chikhulupiriro kupirira motalika chipiriro kufatsa mwaona zonsezo zauzimu ife timayang'ana pa zinthu zimene iwe
sunga koze kuzona ndi diso lako la chibadwa. Vo Kristo ali pano sikuno, yana lonjeza izo. Pali ponse pamene awiri kapena atatu asonkhana mu dzina langa, pamenepo ine ndili pakati pa iwo. Pamenepo ine ndidzakhalapo. Ine kachiwiri, iye ali pano. Tsopano, yali yemweyo. Dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Inu muzipemphera ndi kumati, Ambuye Yesu, ine ndikudwala kapena chili chonse chimene inu mukuchifuna, ine ndine osowa ndipo ine ndikufuna inu Mulungu wokondedwa kuti mundichitire ine chifundo, ndipo mundichiritse ine, ndipo mundipange ine kukhala bwino. Ndipo tsopano ngati ine ndili ndi chikhulupiriro chokwanira Ambuye kuti ndikukudzeni inu. Ine ndikudziwa kuti Mbale Branham samandidziwa ine, ndine mlendo, ndipo ine ndikudziwa kuti iye sakundidziwa ine. Tsopano ngati munthu ameneyo wandiuza ine choonadi, chimene ine ndikukhulupirira icho chili, chifukwa icho chikuchokera kumene kumawu anu. Ine ndachiwerenga icho, ine ndikuona icho chikuoneka cholondola mwangwiro basi. Tsopano mutsimikizire icho, ine ndimadzinenera kuti ndine mbewu ya Abrahamu kudzera mwa Kristu. Ine ndimadzinenera kuti ndine mbewu ya chifumu kukhulupirira pa Yesu Kristu, mbewu ya chifumu. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti ndine gawo la mkwatibu wake, mpingo wake umene iye akudzera. Ndipo ine ndikudwala komanso ndikusowa chonda Ambuye Yesu. Ndiloleni ine ndikhudze chovala chanu, ndipo mutsimikizire izo kwa ine poyankhula kupyerera mwa Mbale Branham. Monga iye analonjezera izo, zikanadzakhala monga izo zinali masiku a Sodomu. Mungu ndilola ine, mumulole iye andiuze ine zomwe ine ndikuganiza kupempherera, zomwe ine ndikufuna, zomwe zosowa zanga zili, china chake chokhudza ine. Inu muzichita zimenezo, ingochitani izo. Atate akumwamba, tsopano zonse zili mʼmanja mwanu. Tsopano izi ndi zonse zomwe ine ndingakhoze kuchita, kapena munthu wina aliyense angakhoze kungonena zomwe inu mwanena pano. Choonadi, tsopano zitsimikizireni izo Ambuye kuti ndi choonadi. Ine ndayankhula za inu. Yankhulani kuti ine ndanena choonadi mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Ine ndikufunani inu basi kuti mungokhulupirira, mungokhala ndi chikhulupiriro. Tsopano pasakhale modzi woyendayenda, mungokhala molemekeza kwenikweni. Ine ndikufuna inu mulingalire kuyimirira pamaso panu. Mkati muno pena pake Khristu woukitsidwa kwa akufa anabwera kupyera makoma nthawi ina. Anadya mkate anati, ndikhudzeni ine, ndine nofu ndi mafupa. Ndipo anasowa pamaso pawo pomwe. Tsopano iye yanalonjeza kuti iye akanadzaonekera masiku otsiriza maonekedwe athupi la munthu kachiwiri. Uthupi lanu monga yanachitira masiku a Sodomu, Mulungu yemwe anali Khristu ataonetseredwa mthupi. Tsopano ali mu mpingo wake, mkwatibu wake. Mwaona iwo akubwera pamodzi, ndi nthawi yolumikizana, mipingo ikulumikizana, mafuka akulumikizana, ndipo mkwatibwe ndi Khristu akulumikizana. Mwaona ndi nthawi yolumikizana. Tsopano mungokhulupirira mophweka, musesere kuchita manjenje ndi kukanikiza china chake, chifukwa inu simupeza kali konse. Basi modzichepetsa, nenani Ambuye, ine ndikukhulupirira. Wina wake angochita zimenezo. Ndipo tsopano ine ndiyangati akhala patsogolo panga makamaka. Tsopano ine ndikuwadziwa amuna awa pano ndi awa apa, ndikudziwa ena akhala pano. Nanga bwanji pomwe pano patsogolo panga pomwe, tiyeni tipatulire pa gulu laling'ono ili pomwe pano pena pake. Ndiyangati amene sanayambe amuonapo Khristu akudzidziwitsa yekha chotero mwa, tiyeni tione manja anu, sindinayambe ndazionapo izo. Ine ndikuganiza aliyense wazionapo izo. Chabwino. Inu mupemphere tsopano. Tsopano mungokhala molemekeza, ine sindikudziwa kuti yatero. Ine sindingakhoze kunena zimenezo, izo zili kwa iye. Kodi izo zikupangitsani inu kukhulupirira mwamphamvu kwenikweni? Ambuya amamva zimenezo, yamadziwa zinthu zonse. Mwamuna wakhalapo pomwe akuvutika ndi mwera. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu achiza mwera imeneyo. Inu mukutero ndife alendo kwa wina ndi mzake. Ine ndikuganiza, inu ndi ine, ine sindikukudziwani inu, ine sindinayambe ndakuonanipo inu. Koma ngati ndicho chimene inu munali kuchipempherera, kwezani mwamba dzanja lanu. Ngati ndiko kulondola, kwezani mwamba dzanja lanu. Bambo uyu wakhala. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo?
Kodino mukukhumbirira kuti pamene Andireya anamuuza Simoni kuti abwere adzaone kuti iwo anali atamupeza Mesiya. Ndipo pamene iye anabwera mukukhalapo kwa Ambuye Yesu, wokhala kuti ino mukukhudzana ndi china chake tsopano pemphero lanu. Mwaona iye anamuuza iye yemwe iye anali. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kunduza ine yemwe inu muli. Ngati inu muti mukhulupirire zimenezo, iye akhoza kuchita zimenezo. Kuti zimenezo zingakulimbikitseni inu kuti mukhulupirire ndi mtima wanu wonse, kuti izo zingachite ndi inu nonse mwanjira imeneyo. Tsopano Bamboyo wakweza manja ake mwamba kuti chilichonse chimene anawuzidwa iye ine sindikudziwa, ine ndiyenera ndikamvetsere tepiyo. Mwaona chilichonse chimenecho chinali. Chinali cholondola. Ndikulondola uko bwana chabwino. Chilichonse chimenecho chinali ndicholondola. Bambo Shepherd, mukhulupirire ndi mtima wanu wonse. Ngati inu mungakhoze kukhulupirira. Tsopano izo sizili zambiri kuposa zomwe yananena. Dzina lako ndiwe Simoni, mwana wa Yonasi. Tsopano ngati inu mungokhulupirira, ndizo zonse zomwe zili zofunikira. Mukona, tsopano ndi chiyani icho? Iye analonjeza zimenezo.
That shows that he's here, not just me, he's in you.
Iye anapereka lonjezo limenelo. Izo zikusonyeza kuti iye ali pano. Osati ine ndekha, iye ali mwa inu. Iye ali mthupi lake la wokhulupirira.
Little lady,
dona wang'ono akulira ndipo akupemphera. Mutu wanu wawerama. Mukuvutika ndi kansa. Ngati simuchita mantha ndipo mukukhulupirira, Mulungu akuchizani inu. Ngati inu mungakhulupirire izo. Iye achiphonya icho ndithudi. Akazi ahudu, mukhulupirire ndi mtima wanu wonse tsopano kuti Yesu Khristu wakuchizani inu, ndipo inu mukhoza kukhala nacho chimene inu mwachipemphacho. Tsopano inu mukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse? Amen. Wakhala pafupi ndi inu pali dona yemwe ali ndi vuto la mimba, vuto la mtima zosokonezeka. Ngati mukhulupirire ndi mtima wanu wonse, inu mukhoza kulandira machiritso anu. Kodi inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse? Kodi inu muvomereza izo? Inu mutero? Chabwino. Ambo uyo pamenepo ali ndi zotupa. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kuchiza zotupa zimenezo ndi kukupangani inu kukhala bwino? Imirirani. Kodi inu mukuganiza chiyani za zimenezo makhala pafupi ndi iye pamenepo muli ndi mwera? Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kuchiza mwera imeneyo ndi kukupangani inu kukhala bwino? Yona pafupi ndi mkono wanu apo akuvutika ndi mutu. Izo zapita tsopano, si choncho inu? Mwaona chikhulupiriro chanu chinachita zimenezo. Ndizo zonse zomwe inu muyenera kuchita ndikungokhulupirira. Apa pali dona yemwe ali ndi matenda a shuga. Inu mukukhulupirira Mulungu akuchizani inu dona mwakhala pamenepo ndi matenda a shuga? Inu mukukhulupirira Mulungu akhoza kunduza ine yemwe inu muli? Inu mukutero? Akazi a Robinson, ndiko dzina lanu. Ayike dzanja lanu pa iye pamenepo chifukwa cha mwera imeneyo. Mwina mwake Mulungu amuchiza iye nayenso. Ngati inu mukukhulupirira zimenezo, kodi inu muchita zimenezo? Chabwino bwana. Ndiona wakhala pafupi ndi inu, ikani dzanja lanu pa iye bwana. Iye ali ndi dzanzi. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu achiza dzanzi ndi kukupangani inu kukhala bwino? Inu mukutero? Inu mukhoza kulandira machiritso anu inunso. Inu muyenera kukhulupirira izo. Tsopano ndicho chitsimikiziro. Mulungu anapanga lonjezo. Tsopano ndiangati akukhulupirira kuti Khristu ali pano. Inu mukukhulupirira zimenezo? Tsopano nonse ino amene mukufuna mukukhalapo kwake tsopano. Amene mukufuna chifundo kuchokera kwa iye, amene mukufuna chifundo pa solo yanu, ndipo inu mukufuna kuti mumulandire iye tsopano pamene inu muli mukukhalapo kwake komwe kuzindikiridwa. Tsopano ine munthu akhoza kubwera muno ali ndi zipyera za misomali manja mwake ndi kukhulika kwaminga ndi kudzanena kuti ine ndine Ambuye. Wachinyengo aliyense wakale akhoza kuchita zimenezo, koma moyo thupi la Ambuye Yesu likukhala ku dzanja la manja la ufumu. Mene iye abwera, nthawi idzakhala kulibenso mene thupi limenelo lidzabwerera ku dziko lapansi. Koma mzimu wake uli pano, moyo wake ukupereka umboni wa iye kukhala pano. Mukuona, ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumalekezero a dziko lapansi. Ndipo inu mukufuna chifundo kuchokera kwa iye tsopano, kodi inu mungangoyima kwa mawapemphero paliponse mchipinda muno? Inu amene paliponse pamene inu muli, kodi inu mungayimirire? Mulungu akudalitseni inu mbuyo uko. Ndiko kulondola, ingoyimirirani, ingoyimirirani pa mapazi anu. Ndizo zonse zomwe inu mukufuna kuti inu muchite. Ingoyimirirani miniti kwa pemphero. Ngati inu
munga imirire malo mwa iye. Ngati mukuchita naye manyazi yetsopano, iye adzachita nanu manyazi pamaso pa Atate. Ndipo ngati ndinu, ngati mukulolera kuti mumuvomereze yetsopano, iye adzakuvomerezani inu pamaso pa Atate. Ine tsopano ndikufuna kumulandira Khristu ngati mpulumutsi wanga. Ine ndikufuna kuti iye andidzaze ndi mzimu wake pakali pano. Ine ndikumufuna iye. Ingokhala nichimire kwa mphindi yokha kwa pemphero. Ngati inu mungathe, imirirani uko nkulondola. Ine ndikufuna, ine ndikumverera kutsogozedwa kuchita izi. Kupanga gu, uku ndikuyitanira kuguwa, imirirani. Ife tilibe guwa loti mubwereko. Mtima wanu ndilo guwa. Mungu okokera mbuyo kusakhulupirira konse ndikudziwa kuti ali pano tsopano. Muyimirire pa mapazi anu, ine amene mukufuna kumulandira Khristu pakali pano. Mukukhalapo kwa uzimu. Kumene inu mukukumverera, kumene kwatsimikiziridwa tsopano. Tsopano tiyeni tiweramitse mitu yathu. Mbuye Yesu, iwo ndi anu, inu munati palibe munthu angakhoze kubwera kwa ine kupatula Atate anga atamukoka iye. Ndipo tsopano molingana ndi sayansi, iwo sakanakhoza ngakhale kukweza dzanja lawo. Lamulo la mphamvu yokokera pansi limati manja athu ayenera azilendewera pansi. Koma muli moyo mwa iwo, ndipo moyo umenewo unabweretsedwa pafupi ndi moyo wa muyaya, Khristu. Ndipo iwo anapanga chigamulo mu mtima mwawo kuti iwathana nalo dziko lapansi. Ndipo iwo akweza manja awo ndipo ayimirira pa mapazi awo kunyoza lamulo la mphamvu yokokera pansi. Kuti muli moyo menemo, chimwe chonso ife tikunyoza lamulo la dziko lapansi. Ndikusakhulupirira dzina la Yesu Khristu, iwo ndi anu, iwo ndi mphatso zachikondi za uthenga. Izo ndi zikumbutso za uthenga usiku uno. Ndikukhalapo kwanu kwakukulu ndi ife. Ikani mayina awo pa bukhu la moyo wa mwana wankhosa pamenepo. Ambuye, ife tikupemphera kuti aliyense wa iwo akakhale kumeneko monga ana anu okondedwa anu. Adzazeniwo ndi mzimu woyera wa Mulungu mitima yawo. Mulole miyoyo yawo ipatsidwe mphamvu kwa mbiri ndi mphamvu ya Mulungu amphamvu zonse kuti kudzichepetsa ndi chikondi ndi kukoma mtima ndi chifatso ziyenderere kuchokera mwa iwo. Ndi changu choona ena akupulumutsidwa chomwe nthawi ina chinali muchikhalidwe chawo. Perekaniza Ambuye. Chinthu chokhacho chimene ife tingakhoze kuchita Ambuye ndi chokukhulupirira. Ndipo iwo ayima ngati chikumbutso cha chikhulupiriro chawo. Ndipo tsopano ndi chikhulupiriro changa, ndi chikhulupiriro chawo. Limodzi, ife tikuzika izo pa guwa lanu mwa chikhulupiriro. Ndipo iwo ndi wansembe imene yagona pamenepo yikuyembekezera mwana wa Mulungu woperekedwa nsembe kuti awalandire iwo mu ufumu wake. Perekaniza Ambuye. Tsopano mulole iwo akhale anu. Mu dzina la Yesu Khristu. Tsopano inu amene mukukhulupirira pa iye ndi mtima wanu wonse amene mwayimirira, kwezani mwamba dzanja lanu, nenani ine ndikumukhulupirira iye. Ine ndikumulandira iye pakali pano ngati muomboli wanga. Ndipo ine ndikufunafuna ubatizo wa mzimu woyera. Kwezani dzanja lanu, Mulungu akudalitseni inu. Tsopano inu mukhoza kukhala pansi. Ndipo ine ndikufuna inu mupange ulendo wanu wopita kuchali chichina tsopano. Pomwepo, mawa usiku ife tidzakhala ndi msonkhano wa ubatizo wa mzimu woyera. Mawa usiku, pomwe pano mchipinda. Tsopano pali zotengeka zambiri zomwe iwo amazitcha ubatizo wa mzimu woyera. Koma izo sizikutanthauza kuti kulibe mzimu woyera wenuweni. Kuli mzimu woyera wenuweni wa Mulungu. Mofanana basi. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti iye adzakomana nafe ife kuno mawa usiku. Tsopano ndiyangati mchipinda muno ali wokhutitsidwa kuti ife tili pa nthawi yotsiriza. Ndiyangati akukhutitsidwa kuti ichi ndi choonadi. Mawa akuyenera kukhala mwa njira iyi masiku otsiriza. Kwezani dzanja lanu. Ndiyangati ayino omwe muli wokhulupirira. Ayibitsani manja anu. Chabwino, Yesu ananena mawu awa. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ngati inu muli wokhulupirira. Tsopano ndiyangati amene mukusowa Khristu mthupi lanu. Kwezani mwamba manja anu. Chabwino, inu wokhulupirira amene mwakhala pafupi ndi iwo. Ikani manja anu kwa wina ndi mzake. Ndipo momwe inu muwapempherera muchali chichanu, umo ndi momwe inu muzipempherera kuno. Musadzipempherere nokha. Inu muwapempherere iwo, iwo akukupemphererani inu. Ndipo Baibulo linati, wadzayika manja polwala, iwo adzachira. Tsopano mupemphere momwe inu mumachitira. Ndipo njilonjezo. Ndiye Yesu, iwo ndi anu, alandireni iwo mu ufumu wanu. Ndipo mumuchiza aliyense Ambuye ndi mipango iyi mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Perekaniza Ambuye. Satana wataya kugwira kwake. Mulole mphamvu ya Mulungu wamphamvu zonse imuchiza aliyense.